Asime njalo komzuzwana ngelithuba sithandazayo. Masithobe intloko zethu ngoku. Bayebonke abayakuthanda ukukhunjulwa kulo mthandazo. Bakamsani izandla zenithi, Thixo ndimu.
Most holy and gracious God, we bring this people.
Thixo onengcebo ongcwele kakhulu, sizisaba abantu phambi kwakho nezicelo abanazo. Bacela ukukhunjulwa. Wayenkosi nesami sandla siphakamile. Ndiyakuthandaza ukuba ube nenceba kuthi. Uyazazi intswelo zethu. Baye sinqwenela ukuthandaza njengokuba wasifundisayo ukuba sithandaze. Ubukumkani bakho mabufike. Ndando yakho mayenziwe emhlabeni njengokuba isenziwa ezulwini. Bawo siza kucela inceba ngokuhlwanje nokukhululeka komoya. Ukuze sibe nako ukuzisa ebantwini inyaniso yevangeli. Noko sikholelwa ukuba kungumyalezo wale yure webandla lakho. Osisithandaza ukuba sibe yinxenye yebandla eliya kubizwa likhutshwe kwimihla yokugqibela. Bawo ukuba asiyo lo nxenye ngoko sityhilele ukuba simele ukukwenza ntoni na ukuze sibe yilo nxenye. Uze usiphe ubabalo amandla kule yure yokulingwa iphezu komhlaba ukuza kulinga bonke abo bahleli apha. Siphe umoya oyingcwele wakho ukuze usikhokele usibonise. Ukuze sithi ekugqibeleni ekupheleni size kuwe ngoxolo. Kwenzela obo bomi bungunaphakathi athi onke amakholo akusingela ukusukela ekuqalekeni kwexesha. Sincede Nkosi, sicela egameni likaYesu. Amen. Ngahlala phansi. Ndiyavuya ngenene ngelilungelo lokuba ndibe lapha phandle ngokuhlwanje. Nangobabalo lukaThixo esithe salinikwa ngoYesu. Kwakhona ngomyalezo wakusasa nje. Ngoku ndifuna ukuba wonke umntu aqonde ngokupheleleyo. Ngoku ndithemba kuThixo ukuba silo elo xesha eli. Kodwa umyalezo uyinyaniso. Umyalezo uyinyaniso. Iyakuba lelinye ixesha ukuba asililo elo xesha ngoku. Kwaye kukhangeleka ngokungathi lixesha elo. Ndathi ndaziva ndinjengopawulos wakudala owathi andikucezelanga ukunazisa lonke icebo. Yabona? Yonke into emelwe kukwenziwa. Kukho into enye endiyenzileyo ngale ntsasa endilusisi ukuba ndibe ndiyithethile. Ndibize igama lomzalwana, nto leyo bendicinga ukuba isisiphoso. Ngeningayenzanga loo nto. Andilibizi igama lomntu. Kwaye ukuba kungenzeka ukuba eli khasethi liwele ezandleni zakhe. Kwaye ndifuna ukumbona ndithethe naye ngokuba ndiyacinga ukuba lo mzalwana indoda ebalulekileyo, indoda elungileyo eyakhe yashumayela kanye apha kule pulpit, umzalwana uDavid Du Plessis. Kwaye bendingazimisele kulibiza igama lakhe, bendihlutshwa ngumyalezo nokunjalo malunga nokuba kungathini ukuba lilo ixesha eli ndaze ndalibiza igama lalo mzalwana. Andiyenzi loo nto, ndilusizi ukuba ndiyenzile. Ndiyamthanda umzalwana uDavid Du Plessis, ungumzalwana wethu. Kwaye ndicinga ukuba indoda enengqondo olo hlobo imele ukuba inolwazi ngesibhalo. Ndizamxelela ukuba yintoni na. Ukuthi incoko awathi uDavid nam sanayo wakhe wandithethela ezinkonzweni. Wayekhe washumayela kanye kule pulpit okanye kulaa nkonzo indala kanye apha kule pulpit. Yaye umntakwabo uJustice wayitoliki yam eMzantsi Afrika apho ndiza kubuyela khona. Kwaye baphuma kusapho olulungileyo, usapho lwamaPentecost, abantu abalunge ngenene. UDavid yena ndiyakholwa wayengusihlalo ngaxesha lithile wamaWorld Pentecostal Assemblies kwaye ekwingqungquthela yamaPentecost yehlabathi wayengomnye wosihlalo. Wazemva koko weza apha eUnited States wahlala khona ngaphandle eTexas nomzalwana uGordon Lindsay. Waze waqala ukushumayela jikelele kwiindawo ezahlukeneyo. Kodwa okwenzekayo apho ndicinga ukuba umzalwana wethu othandekayo wenza impazamo njengokuba nam ndinokuba naye okanye nabani na. Waqala ukusebenza ngezinto eziyazi siba phezulu. Wahlala ethetha ngeyunivesithi yasePrinceton neendawo ezazimema. Ecinga ukuba wayesenza into elungileyo, eqhubela phambili okulungileyo, yabona, nokunjalo ukuvuya. Ayabi koko kodwa, koko namadoda angosomashishini beFull Gospel abaxhasa inkonzo yam ehlabathini jikelele, yabona. Ndiyawathanda loo madoda, yabona. Kodwa ngokuqinisekileyo andingqinelani nabo kwimithetho siseko bemkile kwindawo ababekuyo, imithetho siseko yabo baqalile ngoku baba njengawo nawuphina umbutho okanye nantoni na, yabona. Into ekuyiyo ke abazami ukuhlala bengabomoya koko bazama ukuba iPentecost nakukonke okunye kuhlangane. Kwaye kum kukhangeleka ngathi umzwana uDuplessis indoda ilunge ngolo hlobo emangalisayo imele ukukwazi ngokwaneleyo ngesibhalo. Ukuba xa ebona iintombi ezileleyo zizama ukuthenga ioli ixesha lidlule, yabona?
Remember when she came to buy
Kumbula zathi xa ziya kuthenga ioli kwangeko oli iseleyo sisibhalo eso zaze zathi sipheni kwioli yenu kwibandla kodwa zange ziyamkele linganako ukuxhumaxhuma lithethe ngelwimi nantoni nayenye kodwa ngokwelizwi likathixo buqu alizange liyamkele kwaye lalingaphandle kubumnyama obungaphandle kwaye kukho ukulila nesijwili nokutshixiza kwamazinyo ngethuba umtshakazi onyulweyo wayisele ngene ngaphakathi iintombi ezizingqondi ezazineoli ezibaneni zazo. Ngokunda ndazenye indoda into esandula ukwenzeka ngenye imini. Into ekuyiyo kukuthi aba bantu balungileyo uyabona bafumana okuncinane uyazi uba ndithetha ukuthini na bafumana ukulandela okuncinane phakathi kwabantu yaye into yokuqala uyazi beva ngathi nguthixo wenza loo nto kwaye ngamaxesha amaninzi ngumtyholo wenza loo nto uyabona. Uyesu wayenethuba lokuba aye phambi koHerode wayenethuba lokuya phambi kwabaninzi kwaye babefuna ukumsebenzisa njengomntu wokuqhayisa uyabona. Nantso into bazama ukuyenza ngePentecost. IPentecost yaphuma kwezo zinto ukuze yahluke kwaye njengehagwe ekuzityikatyikeni nenja emhlanzweni wayo ebuyela kanye emva kwakhona kwaye ngoku kwibhunga lobunye benkonzo uyabona. Imbi kakhulu loo nto ilihlazo. Thixo ndigcine ndincinane ndithobekile uzawube nokutyhila inyaniso yakhe uyabona. Andikufuni konke ukuyenza loo nto. Ingabi zizibane ezikhanyayo nokutshawuza nokumenyeza kwihlabathi. Mandithabathe indlela kunye nabambalwa abadeliweyo benkosi. Mandihlale nelizwi. Ngokuthethwa ngebhunga lobunye benkonzo limanyana neVatican. Niyakholwa ukuba bangahlangana ngelizwi basenokuba nako kumbutho kodwa banako kwilizwi yabona njalo loo nto. Ngoko akukho nto inokwenzelelela. Yabona umbutho uyafana nje yonke into enye. Usemgcini omnye ngokupheleleyo unina nentombi. Kodwa xa kufika kweli lizwi ichase ngokuqinisekileyo iwisile nebhaptizi namarhawe kanye njengoba ndikuchasile ubukatolika. Kuba ngunina nentombi ngokweli lizwi. Leli lizwi endimanalo yabona eli lizwi ilizwi lonke. Ngoku lo mzalwana othandekayo inguye nenkosikazi yakhe bazihlobo ezikhulu zam. Abaninzi benu bakhe bambona ulinda ixesha apho wathi lo mzalwana othandekayo uthunywe nguThixo wayenokuyeka inkosikazi yakhe. Kwakho umntu othile owayixelela ukuba ikhangeleka njengoJacqueline Kennedy yazi ke inyusa ngolo hlobo okukhulu lokuchetywa kwenwele nento enjalo. Yintoni na? Izidibanisa nolo hlobo lwabantu lonke ixesha kwaze ekugqibeleni indoda elungileyo xa ithatha umfazi ongalunganga uyakuthi yena mhlawumbi abe ngumfazi olungileyo okanye ndithetha indoda elungileyo ethatha umfazi ongalunganga uyakuthi mhlawumbi yena abe ngumfazi olungileyo okanye yona ibe yindoda engalunganga. Ndibonise abantu ohamba nabo ndiyakuxelela ukuba ngubani na yabona. Amaphuthi ahlathinye ahamba kunye bhekela kwinto ebengezelayo. Ndakhe ndangena emgodini ngenye imini le encotsheni yentaba kumda weArizona neMexico. Umzali uSouthman nam lo uhlele apho sasilapho kunye ndaze ndangena apho ndemva iqela lento ethile ikhangeleka kanye njengegolide kodwa inye kuphela indlela unokuqonda ngayo ukuba asiyogolide ibengezela ngcono kunegolide. Iyabengezela igolide ke ayibengezeli iqaqambe bomvu yabona. Into ke kuthiwa iyo ke yigolide esidenge ayinaxabiso nangangelitye ikulo bizwa ngokuba yintsimbi yebumlilo. Ndiyacinga kwiinzululwazi zibika ukuba amanzi neencindi ezivuzayo nezinto ezinjalo akazange afikelele apho ngokwaneleyo ukuze ayenze iqine ayifikelelise kwindawo yokuba yenzeke ibe yigolide. Ngoko ke ibengezela ngcono kodwa ayinawo amachiza kuyo kwaye loo ndlela kanye ubuyiwe ubuKristu benkolo yokuzenzisa obuninzi yabona. Uyabengezela kunjengeHollywood kodwa ibandla liqaqambile ivangeli yabona. Ngoku dade uthile olapha uBhili usandula ukundibonisa ube nobubele ngokude ufumene lo linda ixesha ilife lo mfanekiso ukhulisa ngokuya kwengelo sezixhenxe wawenza uthatyathwe uthunyelwe kum ngulaa mfanekiso lowo. Ke ngokuba uyaqaphela apha njengokuba belimka zinyuka zibuyela emva kokuba ingelosi ziwuzisile umyalezo wazo Laliku imoye pyramid kanye njengoba ndandixelelayo kwiinyanga ezintathu ngaphambi kokuba kwenzeke indlela ekuyakuba yiyo. Ngaba kunjalo? Wayeyingelo sebalaseleyo amaphiko wayesecaleni ngemva ebheke emva. Niyakhumbula ndathi intloko yayo isiza ngesisantya? Andiwaboni khona amaphiko phaya, nantso ke ingelosi phaya kanye njengoba yayixeliwe. Ngoku nguthixo kuphela onokuyenza loo nto. Banayo ifoto elapha futhi yomfazi ekwathiwa ngamaxesha amaninzi abantu bathi kuqalulo kuthiwe lo mntu gutyuthelwe lithunzi lokufa, ithunzi elimnyama. Ngoku bathi ke ukuthetha nje oko. Iyabona ngabantu abangakwazi ukuhamba yonke indlela abo, abanakuyibona loo nto. Banako ukukhwaza kunye nani, banako ukuthetha nani. Kodwa xa kufikelela ekukholweni konke ngenene ngokupheleleyo umphefumlo nomzimba, abakwazi ukwenza oko. Ngoko kodwa niyabona uba uThixo kuyo le nto exela inyaniso eli lixesha lokugqibela lembali, le yokugqibela kwimbali yehlabathi iyavalwa. Akusayi kubakho xesha ngenye imini. UThixo ungqinela yonke into kokubini, ngokomoya nangokwenzululwazi. Ndathi ndakuthi inkwenkwe encinane intsika yokukhanya ekhangela kanjengenkwenkwezi, angapha ukukhumbulayo kumakhwahla babedla ngokuyibiza ngokuthi inkwenkwezi, ngethuba wavela apha ngezantsi phezu komlambo apho wathi njengokuba uYohane uMbhaptizi wathunywayo. Ngoku ekugqibeleni oko kwehla, waza umfanekiso wakho wathathwa. Sasikade sinawo omnye apha kwindawo ethile, ewe bathi ungapha ekoneni, andiboni. Ungqina ngokwenzululwazi ukuba yinyaniso leyo. Ke ngoku ekuthini abantu babegutyuthelwe, ngoku kwakukho umfazi apha, ifoto nantsi yayiye eqhelekileyo kanye njengayo nayiphina ifoto njengale ithathe le umashini. Ndathi umntu othile wayemangalisiwe koko. Ndathi ke kulo mfazi ugutyuthelelwe ekufeni ngumhlaza kho ithunzi elimnyama, wajika uthabathe umfanekiso. Lo mfazi belapha ezokungqina usenokuba lapha kwakhona ngokuhlwanje ngokwazi kwam, yabona. Ngoku nanko lo mfazi enethinzi elimnyama phezu kwakhe. Malunga ngoku naso isibonakalo senzululwazi sokuba oko kuyinyaniso. Waye ngokukhawuleza emva kokuba lo mfazi waxelelwa ukuba uphilile, bathatha umfanekiso labe lingekho. Yintoni yabetha kwiliso lekhamera ngoko? Yazemka oko kwakungekho kwiliso lekhamera emva kokuba ichazwe ukuba uphilisiwe, yabona. Ngoku ndimi apha ndandixela ukuba ziyeza ingelosi. Umzana uFred engomnye, ndikhe ndambona umzana uFred emzuzini nje odlulileyo, bendicinga ukuba ungapha nje kodwa ndilahlekiwe nguye kwindawo ethile. Oh, ulapha emva kunjalo. Wayemi kwimayile ezimbini okanye kwimayile nehafu okanye imayile ezimbini ukusuka apho ndandikhona. Wakuva ukudubula, wava amatye nayo yonke into ekudubuleni kwayo. Ngaba kunjalo mzana uFred? Nazo ke ingelosi ezathunyelwa kunye nomyalezo. Waye ukwakwimoya epiramidi njengokuba ndandibonisayo ukuba uya kuba njalo apha, ndandixelela indlela eziya kuba ngayo phambi kokuba ndimke. Ifoto emva kwefoto kulo lonke ilizwe yathatyathwa kanye ungena eMexico. Ingama-30 emayile ukuphakama nama-27 emayile ukunqamleza. Uphakame kangangokuba nokunyakama okanye nantoni na kuna. Ukunyakama kuhambi kube ngentla kwesibhozo okanye isithoba semayile ukuphakama. Ngoko zaziphaya phezulu kwindawo ngekho nto inokwenza ukunyakama, yabona. Waye oku kwakundicinga ukuba kwakuphakathi kokuba ngama-27 emayile ukuphakama nama-30 emayile ukuya emacaleni. Okanye kunjalo yayikukuya engama-20 okanye ama-30 emayile ukuphakama nama-27 emayile ukuya emacaleni, enye kwenjalo enye. Ilife ulindixesha wakukhupha okanye iluk yayingowuphi iluk okanye ilife? Yilife, ilife ulindixesha. Ndiyacinga ukuba lele 17 kumeyi iphepha lilo. Ngoku nantso ke ngokwenzululwazi kubonakalisa ukuba uyinyaniso. Ngoko ke asikhathazeki ukuba ngaba yinyaniso na. Ngokubini ngokwenzululwazi nangokomoya oko kwathethwayo kwenzekile. Ngoko umyalezo wamatywini asixhenxe ekuvaleni kwazo lo ngumyalezo weBhayibhile iphela. Amatywini asixhenxe ayayivala iTestamente entsha ayityhwine. Nyaniso leyo. Ngoku siyazi ukuba koku ngentetho yesiprofeto ngenzululwazi nangelizwi. Isithathu sinike ubungqina kuloo nto ukuba inyaniso. Ngoko ke siyazi ukuba sikwixesha lesiphelo. Silapha, andazi ukuba kukude kangakanani nandindi akanakuzavume ukuba sikwazi oko, ngokuba ukuza kwakhe kuya kuba njengesela ebusuku. Kodwa sihlobo zam, mzalwana wam, dade, masihlale nje silungile, kungabi namsebenzi. Masizenze msulwa nje, yabona, ngokuba ihlabathi liza kuqhubeka kanye. Abanakuze bazi nokwazi ukuba kwenzekile. Zakubhalwa iingcango zenxeba, abashumayeli baya kube besashumayela usindiso. babe besenza kuba abantu baguquke beqhubeka kanje kuba kwahlala kusenzeka kwenzeka kwezinye izigaba zexesha kwaye kwenzeka nge kuza kwenzeka nakwesi sigaba uqinoke luyokuqhubeka ngesiqhuphe nangokukhawuleza kakhulu kangangokuba ihlabathi alinakwaswela nokwaswela kuba bemkile kulungile abasayikwazi into ngaloo nto uyeza amnyebelezise emke luyakube lumkile abasayikwazi into ngalo ngoko iba semthandazweni ndithandazeleni ndiya kulithandazela asazi uba iya kuba ninalo yure kodwa siyakholwa ukuba iya kuza kamsinyane hlalelani kude kwizinto ezikhazimlayo hlalani nevangeli yabona hlalani kanye apho ngoku nithandaze ngoku ubhili undibhalele incwadi apho okanye isaziso xebe waze wathi kukho umntu obefuna ukusikelela usana ingaba kunjalo ingaba koko phakamisa isandla sakho uba ukho ewe sinzane ezimbini kulungile baziseni kanye ngoku kwaye umzalwana uneville kwaye ingaba udade wethu wokwipiano ngeza umzuzwana nje kolu sikelelo losana asifuni kushiyelela nto ngoku khumbula ngeli thuba ngomsongokuhlwa inkosi ithandile ndiyakwa sesixekweni enew york kwaye siyakuba lapho kwithafa ledabi ukuya umlo olungileyo wokholo ngoko kanye apha dade ubanganako kanye apha ngaphambili kwaye ndiza bathabatha ndibafunqule inkosikazi kwaye ngoku sibangaphi abaza kundithandazela ngoku uba uthixo uthandile oko ndithembayo uba uyathanda ngecawe kwiveki ukuba kulungile kumzalwana uneville ngecawe kwiveki ndiza kubuya kwakhona kwindlela yam eyalouisiana ndikhe ndime apha ndiqhube inkonzo apha ebandleni ndifuna ukunibulela nonke ngobubele benu ela nenekazi lindithumele ezaluleke sipha phezulu ndivuyela kakhulu lona andazi uba lingubana ela nenekazi ukho umntu ondithumele ibhoksi yelekese namaqebengwana kukhaphukhap alolo hlobo ngenene ngenene benencasa ndihluthi ngawo khona ngoku kwaye ndiyabulela ke ukuba ucinga ukuba ezo zinto zincinane azithetha lukhulu zithetha lukhulu ngenene ndiqondise emncinane nabahlukileyo abanikela ngezipho zabo zothando bebonisa ubilly paul benikezela ngazo nezinto ezinjalo ndiyazifumana yabona anazi uba ndizivuyela kangakanani na uthixo andisikelele ndiya kuzikhumbula yabona ngaba uzikhumbula ngokungaphezulu kangakanani yena oko nithe nakwenza kwaba bangabona bancinane bam ndikwenze kum yabona ngoku inceba iyakubonakalaliswa apho kunikezwe khona ngenceba ngoku sinabafo abancinane abahle apha ndingathi ndifuna ukuba ndihlale phaa ndicule ubring them in emva koku kulungile ninabazalwana nyukani ize apha mzuzu nje bethu nango kuqala amehlwana amabini amdaka andijongileyo nolukhulu uncumo oluhle ntombazana encinane ngubani ela Sharon Rose ligama elikhulu elokum ngegama le ntombazana yamenyemkayo namthi yayingekazalwa ukuba yayiza kuba intombazana nandiza kuyibiza ngokuba ngusharon rose kwanyanzeleka uba ibe yiyo uyazi uba yintoni andazi ukuba uyayazi naloo nto okanye hayi ukuba inkosikazi yam ibime apha ibiyakuquleka ndiqinisekile luhlobo olunye lolokho lwalunxitywe intombazana yam ekusikelelweni kwayo usharon rose omncinane lo mhlawumbi wangaloo angaphila apho uthixo athabathe wenyusa khona wam bani fani yenu nkosikazi no ingaba ndingaba lapha esixekweni echicago umzalwana nodata ugoodman thixo andisikelele waye uyazi usharon wam omncinane wayekhangeleka ngolo hlobo andikholwa ukuba kukho umntu apha omkhumbulayo ngendlela wayekhangeleka ngayo wayenamehlobo ncinane amdaka njengalawo njengomama wakhe intombazana encinane entlelenwele ezimnyama kanye malunga lutala ngakanani olusana nyanga ezintlanu yena wayenenyanga ezisibhozo ngethuba uthixo ambisela phezulu ndakhe ndambona kancinane emva koko niyalaze lo bayo ninalo ekhaya ekhasethini usharon rose uvela elizwini ndamguqula ukusuka kumfiyo wasesharon waze yena waswela umncinane wabo kwisibingelelo sakhe ngoko wamthabatha kwaye ndiya kuba kunye naye kwakhona wanga usharon wena omncinane angaphila ukuzalisekisa ubomi owayeza kubuphila apha emhlabeni kwaye wanga angaba kunye nani buqaqaulini njengokuba ndiziva ukuba usharon wam uya kuba kunye nam kunjani yabona thetha ngento encinane ethande kakhangela le uluncumo nje wonke uluncumo nje wonke masithobe iintloko zethu thixo othandekayo njengokuba ndibambe ubutye buncinane usharon rose omncinane uyazi ukuba entliziyweni yamkosi into ebendicinga ngayo ngoko akufanele ukuba ndiyivakalise mayibongwe inkosi uthixo ophisa ngezinto ezinexabiso ezintliziyweni zethu sikelela elikhaya lwakwagoodman bangabazali bangahlonelwa njengokuba behlonelwa ukuze babe nento enexabiso ekhayeni yanga ingahlala ekhayeni labo nkosi ukuze kuba kukho ingomso ingangangumfazi onexabiso wangomso. Waye ngoku Nkosi Thixo ekuthobeleni oko wasiyalela kona ngokomzekelo wakho ukuba sikwenze. Wathabathela abantwana abancinane ezingalweni zakho wabasikelela waze wathi bavumeleni abantwana beze kum. Waye bezisa olusana kum njengokuba ndisisicaka sakho njengoba watshoyo ukuba izicaka zakho maziqhubele phambili umsebenzi wakho. Naku abakhonzi bakho bemile umzana uNeville nomzana uCaps nam. Waye ngoku Nkosi Thixo usukile ezandleni zikayise nonina sinikela kuwe uSharon Rose Goodman omncinane esimsikelelela ubomi benkonzo egameni likaYesu Kristu. Amen. Thixo anisikelele. Abancinane abahlanu ngaphandle kwalo umnandi kanjani akusikelele dade Goodman. Thixo akusikelele mzana uGoodman kwaye yanga inkosi ngamsikelela uSharon Rose omncinane. Unjani umzalwane wam? Ndindi Arnett o Arnett okulungile. Ingaba kunjalo William William Arnett. James William Arnett inkwenkwe entle le. Uyazi kukho izinto esisifaniselana ngazo mna naye sele ziko amagama sibe kanjalo sahlule iinwele zethu ngokufanayo uyabona. Uyinkwenkwe entle Jimmy ndiyakholwa ukuba ndimbiza njalo uJames uJames ngoko kulungile. Ngaba mhlawumbi ndingambamba andikwazi ngoku. Jimmy kulungile singotshomi ngenene uyayazi loo nto awuyazi kulungile masithobe iintloko zethu. Nkosi Thixo wena ulisikelele eli khaya ikhaya lakwaAnnette ngale nkwenkwe incinane intle kwaye ndiyathandaza ukuba usikelele uyise wayo umama wayo nabazihlobo zayo bangamaKristu. Indlela wathi ngayo lo tata walwa ngokunzima loo midiza nezinto ezahlukeneyo ukusuka ngenye imini waphumela ngo itsho inkosi. Waye njengaloo mfazi umncinane wazingisayo ukuba uza kufika phaya. Nangona ishishini lakhe lasilelayo kuye nayo yonke into yobonakala ngathi iyasilela kodwa wathatha inxalenye yemali yakhe walindela ukufumana udliwanondlebe emva kodliwanondlebe kwade ngenye imini kwenzeka wakholwa ukuba kuya kwenzeka. Ngoku uzisa le nkwenkwe incinane othe wamsikelela ngayo. Oh Thixo isiqhamo somanyano lwabo. Ndiyamsikelela lo James William Arnett mncinane egameni likaYesu Kristu. Nike ubomi obude wenze ukuba abe yindoda efanelekileyo yevangeli yakho yangomso ubalikho ingomso. Waye ekugqibeleni ebukumkanini obuya kuza sanga singaba kunye apho. Mna njengesicaka sakho sibeka izandla zethu phezu kwakhe simnikezela kuYesu Kristu kwenzela ubomi wenkonzo. Amen. Isikelele uThixo akusikelele mzalwana. Nabanye babini aba isekwangabaya kulungile. Ndiyakholwa ko ngaphantsi ufunqule mna endaweni yokuba ibe ndima okufunqulayo. Waye lo nguAlfred noEl noMartha balithi nje ibandla ndiyabathanda balibabone abantwana. Ndiyacinga ukuba xa bebancinane bebatsha balungile ngoku masibeke izandla zethu phezu kwawo. Ngokunjalo Thixo namandla onke thina zicaka zakho sibeka izandla zethu phezu kwabo bantwana. Umnakwe nodade bale nkwenkwe incinane isandula ukusikelelwa apha sibeka izandla zethu phezu kwabo sisenzela unikezelo ukusuka kumama notata kuya kwingalo zikaYesu Kristu sisenzela ubomi benkonzo egameni likaYesu Kristu. Amen. UThixo akusikelele El noMartha. Dade kumnandi ngenene ukunibona kwakhona inkosi benani. Lo mfo uselula bethu uyinkwenkwe elungileyo ndandikade ndikwazi uzahlula inwele zam ngolo hlobo. Ubani igama lakhe? Ke nguTerrell Keith Walker. Harold yinkwenkwe entle kanjani ndiyamangaliswa ndazi nje yabona ujonga kum ngokungathi umele ukwenza njalo. Ngaba mhlawumbi ndingambamba ngaba kulungile Keith. Oh yinkwenkwe entle ngokuqinisekileyo asiyo nkwenkwe incinane esisithando le Harold. Harold nguTerrell Keith Walker. Thixo onamandla onke ukusuka ezingalweni zabazali kuya kwingalo zikaYesu Kristu. Terrell Keith Walker umncinane sibeka izandla zethu phezu kwakhe ekunikezeleni kuThixo onamandla onke. Njengokuba uyisenonina benqwena kangako ukuba ulusana lube lukhulisela kwizeluleko zikaThixo. Ukuba likho ingomso menze kubabe ngumkhonzi ofanelekileyo wolunikezelo.
your servants lay our hands up on this.
Kuba thina abakhonzi bakho sibeke izandla zethu phezukolu sana silunikezela kwinkosi uYesu Kristu. Amen. Anisikelele mzwana wokha. Ngaba ngudade wokha lo mnandi kakhulu nenkwenkwe elungileyo kwaye wanga uThixo ngakusikelela. Ulungile mhlekazi. Ewe. Le ntombazana encinane ngumzana uGrimsley wethu. NguGrimsley ndiyaphazamiseka. Ndinaye umzana uGrimsley ndisoloko ndicinga. Umzana uGrimsley uzisa le ntombazana encinane. Waye uzalwane kwayo yayinequbu elikhulu ebusweni bayo. Ndaze ndayithandazela lazelo qhubu lesuka. Waye ngoku bafuna ukuthandaza ngokuba ingaba abazali bangamaKristu. AbangomaKristu waye bayoyika ukuba umoya ongcolileyo ufuna ukumphatha umntwana, bafuna ukuba asuswe, ususwe. Masithandaze. Nkosi Yesu, phezu kwalo mntwana mncinane njengokuba ibambelele esibingelelweni, okuthetha ukuba ubonise inceba yokususa ilifa lequbu emlonyeni wakhe. Ngoku umoya ongcolileyo uzama ukuthatha ubomi balo mntwana. Akuthandabuzeki ukuba wena ubunokuyisebenzisa le ntombazana kwaye uceba ukwenza oko nosathana uzama urhawula elo cebo. Ngoko ke siyamgxotha usathana egameni likaYesu Kristu ukuba athathe izandla zakhe nobuqu bakhe bumke kulo mntwana. Njengokuba simnikela kwinkosi uYesu Kristu sisenzela uzuko lukaThixo. Amen. Zana uGrimsley ukholwe. Umntwana mncinane kakhulu uba ngathi abe nokuba nokukholwa. Ndiyamthanda, animthandi, ndiyamangalisa. Ngoku wonke umntu endithembisile ngokuhlwa nje ukuba ndiyaphuma ngecala lesibhozo ngoku oko kundinika isiqingatha seyure. Andazi ke malunga naloo nto ndisenokuba ngemva kwethu kancinane. Kodwa ngoku masi ndiyavuya ukubona umzana uDawu apha kusasa nje kwaye andazi uba enye indoda yephi na. Kodwa kusasa nje ebenewele bekukho indoda ehleli phaya emva ebiluwele naye ngokugqibeleleyo. Ndathi ngoku umzana uDawu ndajonga emva naphambili kwaye bendiza kuyichaphazela koko bendifihlwe kakhulu emyalezweni. Uyazi mzana uDawu, khangela kanye njengoba uhleli unjalo. Ndivuya kakhulu kumbona ekulaa meko. Utshanje ndifumene umnxeba ovela kude osuka ethusana uya kumthandazela kwakhona ngokuba into ethile enye yayenzekile kuye. Umzana uDawu ndiyacinga unamashumi alithoba okanye amashumi alithoba nanye, unamashumi alithoba eminyaka kudala ndiyakholwa, okanye amashumi alithoba nanye. Umzimba ke uyaqobeka. Kodwa zininzi iimbandezelo zelungisa kodwa uThixo ulihlangula kuzo zonke. Kwaye ngamanye amaxesha umzimba usakube ufike kwindawo apho ungena kubambana kwakhona, ndiyazi uba ubambelele kwisandla. Nangona iligada lothuli uThixo athembisa ukuba uya kuvusa kwakhona ngemihla yokugqibela, naye ndinombulelo kakhulu. Ndikhumbula umzana uDawu ekungeneni kwakhe equleni apha esiya kubhaptizwa egameni likaYesu Kristu. Kwaye wayengenazo nempahla apha azakubhaptizwa ngazo kodwa wafuna ukungena nakanjani na. Kwaye uThixo ube nenceba kulaa ndoda. Ungacinga nje unamashumi amabini eminyaka ukudlula ixesha uThixo wamthembisa lona uba ilo babalo na olo. Kwaye wathi esanqenqele ngenye imini enokuphelelwa okugqibeleleyo kwentliziyo nokuhlaselwa intliziyo, yabona. Ngaphezu koko kwaye ukuba uThixo akazange ayiphilise laa ndoda ayibuyise ukusuka apho ngesiquphe. Kwaye ndiyakholwa ukusukela ngoko ugqirha wayo wasweleka. Ingaba kunjalo ndiyaqonda. Ewe, ukuba nogqirha, ugqirha womJuda owayemxilonga nezinto ezinjalo, aze ame holweni athethe nam ngaye uselemkile, yabona. Bethu lungakanani, lunzulu kanganani uthando lwakho, oh Nkosi, lungakanani uba lukhulu uthando lwakho. Ngoku sinazo iitshefu apha esizakuzithandazela emzuzwini nje embalwa, kodwa ndiza kuthetha nani kancinane ngokukholo ukuze sibone ukuba iNkosi isikhokelela phi na, ukuba sizakwenza nina ukusukela apho kuya phambili. Kulungile, masiyekele kuye nantso indlela engcono. Oh ukuhlala kunye kwiindawo zasemazulwini. Ndithetha nabanye babahlobo bam namhlanje emva kokuba ndiphume eblubo ngaphaya. Ndaze ndathi niza kuyilinda na inkonzo. Ewe, ndathi kuya kunyanzeleka ukuba niqhube kude kube yeshumi elinesibini okanye yokuqala intsimbi. Alindele ukufika ekhaya malunga nentsimbi yesithandathu kusasa kude kakhulu. Ukhumbule bangabantu bedinwa kanye njengam emazantsi kakhulu eTennessee nokujikeleza baya khona. Nkosi basikelele. Ninzi kakhulu izinto endinokuzithetha, ndilithatha lonke ixesha. Kodwa andiniboni qho kwaye ndiyakuthanda nje ukuthetha nani ngendlela ithile. Kodwa kuba ndithanga ndanixela konke ndikucingayo ngani apha, yabona. Ngifuna ukubaxelela aba bazalwana, abanye babo bazikhuphile inkonzo zabo. Umzana uJackson olapha kusasa nje unike okwakudolikwa kulungileyo kwelwimi elingazwayo athe omnye umzalwana walithetha. Engqinela okanye exhasa ukuba ibinguThixo, niqapheleke akakhange athi bungaphosakelanga, akakhange athi bungenjalo, unike nje isiyalo sokuphulaphula. Yabona, ngoko umzana uJunior ebelapha kusasa nje wayikhupha inkonzo yakhe. Waye ndiyaqonda ukuba nabanye abazalwana abasuka ezantsi ezinye iinkonzo ezisuka apha eSellersburg nomzana uRadel ebelapha kusasa nje, andazi nokuba balapha nangokuhlwanje okanye hayi. Kulungile, balapha kwakhona ngokuhlwanje. Ngoko inkosi kusikelele mzana uRadel nawe. Andikwazi nje ukukucacisa oko nje ndikucingayo, kodwa mhlawumbi kulungile, sakufika ngapha kwelinye icala. Ndifuna ukuhlala nani isithuba nje seminyaka elishumi lam waka kube kanye. Ubona, ngoko uyabona siyawuyixoxa yonke. Ngeli thuba isivuno sivuthiwe, abasebenzi bembalwa masiphande nzulu kuso. Ngenzeka ukuba kubekho umone ohlefu, kungenzeka ukuba kubekho umntu uthile ngokuhlwanje osenokutshintsha yonke indlela, kwaye ukuba ibingelilo ixesha kusasanje ngokuhlwanje sisenokuvalwa incwadi. Khumbula, akusayi kubakho nomnye uya kuphinda angene akuba amagama lawo ekhuluma phambili. Ngoku wonke umntu aphulaphulisise phambi kokuba ndifunde isibhalo. Onke abaya kwabe nobuhlangulo uThixo abeka amagama abo encwadini yobomi yemvana ngaphambi kokuba lakaladalwa ihlabathi. Bangapha abayaziyo loo nto? Sisibhalo eso. Waye umchasi Kristu ngemihla yokugqibela uya kusondela kakhulu njengento okwenene, ibandla lenene, yonke into okanye njengoba injalo uYuda, ade abe nokulahlekisa nabona abanyulwa ukuba bekunokwenzeka. Ingaba kunjalo? Kodwa akukho namnye umntu onokuza kuYesu ngaphandle kokuba uThixo amthumele, kwaye konke uThixo amnika kona kuya kuza kuye ukuze xa athatha loo ncwadi elo gama lokugqibela. Yabona, bonke kwisigaba sexesha lamaLuthera wabakhupha bonke. Bonke kwisigaba sexesha sikaWesley wabakhupha bonke baphuma. Bonke kwisigaba ezahlukeneyo nakwisigaba sokuPentekoste uyabakhupha baphume. Akweli qala lingapha basayigwetywa kunye nabaya bayaxwilwa, ukuze ke la kuphuma igama lokugqibela elalibekwe kwincwadi yobomi yemvana eyayixhelwe kwangaphambi kokusekwa kwehlabathi, la kuba lihlangulwe elo gama lokugqibela umsebenzi wakhe ugqityiwe, uyeza azokubanga oko akuhlawulelayo, oko kwenza intliziyo yethu yophe. Kodwa ukuba besiya kuqhubeka iwaka leminyaka emva koku, bekungasayi kubakho namnye usindiswayo, kwaye akukho namnye unokuhlangulwa ngaphandle kokuba wayebekwe kwincwadi yobomi yemvana ngaphambi kokusekwa kwehlabathi. Bangobani ke? Andibazi, akukho mntu umbi waziyo. Yabona, uThixo kuphela. Ndithemba ukuba sisonke amagama ethu aye kuloo ncwadi. Ukuba elam lalilapho, ndiqinisekile ukuba ndiya kubaphaya. Ukuba lalingekho, andisayi kuba lapho, kuphelele ke apho. Yabona, kuphelele, kuxhomekeke nje kuThixo. Asikoko othandayo obalekayo, koko kokukaThixo nenceba. Yabona, ngoku masisondele ngoku elizwini ngayo yonke imbeko nokunyaniseka, kwaye ndicinga ukuba yiloo nto esimele kukuyenza. Yabona, masiyeke yonke le mfeketho, sihloniphe, sinyaniseke. Ndiyaziqaphela ezo zivumo zezono ngamanye amaxesha xa be umabonwakude ngethuba benenkonzo kaBilly Graham. Ingekuba ndichasene noBilly Graham, kodwa phaya eCalifornia laa ndoda ishumayele umyalezo omangalisayo ngobusuku baphezulu. Washumayela kanye laa nto inye ndandishumayela yona apha kungekudala kwixesha elidlulileyo ngoDaniyeli ulinganisiwe esikalini wafunyanwa ulula. Bangapha beyibonile ngaba ninzi benu, ndiyaqikelela. Khangela, nike nababona abantu bebephuma phakathi kwezitulo behlafuna intshungama, behleka, begobhana. Oko asiko kuhamba phakathi kokufana nokuphila, asiko kudanela isono nokuguquka. Yabona, yile nto kanye uBilly ebeyithetha ukwenza isigqibo, isivumo nje samehlo omileyo, isigqibo. Akunto siyiyo, akukho siyiyo konke. Umelwe kukuba udane ngenxa yesono, ujike kuso. Kwaye uBilly ngokwakhe uthe oko kuyabonisa ukuba kumashumi amathathu amawaka awunako ukufumana amashumi amathathu kwisithuba sonyaka. Wathi ngenye imini, yintoni undonakele ngeNew York? Ndandinenkonzo enkulu phaya, kwaze kwenzeka ntoni? Isono sibi ngaphezu kokuba sakhe sanjalo, kwaye siya kuqhubeka ukuya siba sibi. Akusayi kubakho inguquko yasizwe, isizwe siphelile. Uwe kuphela, umntu ngamunye, kwaye kamsinyane kuyakudlula oko ukuba kusadlulanga. Ngoku nize nikubhale phantsi oko ninabantwana basebatsha, nibone ukuba kude kangakanani umzalwana uBrenham. Asingomzalwana uBrenham, ukuthi nje oko ndikuthetheleyo kuyinyani na okanye kwimposiso. Sono siya kuba sibi ngokuba sibi, side ngenye imini sibhabhaka sivuthe, siya kuwela emhlabeni uze umhlaba utshe ngobushushu obukhulu. Kodwa abahlanguliweyo abasayi kuba lapha ngoko, baye babemkile. Ngoku kwincwadi kaMarko Ngcwele isahluko sesishumelelanye uYohane wokuqala isine ngesine nakumateyu isahluko sesishumelelanye nesibhozo ivesi yeshumi-amabini ndinqwenela ukufunda khona. Ngoku okokuqala ndinqwenela ukufunda kuMarko Ngcwele isahluko sesishumelelanye nomqolo weshumi-elinesibini kuya kwamashumi-amabini-nesine kulaphulisisa ngoku njengokuba sifunda. Kwaye oku kuza kuba siseko sobungqina obuncinane namazwi ambalwa okuvuselela ukuze ke sibone ukuba inkosi iya kusenzela ntoni na. Wonke umntu makahlale nje phantsi esemthandazweni ngoku njengokuba sifunda. UMarko isahluko sesishumi-elinanye ivesi yeshumi-elinesibini uthe ngengomso bakubona ukuba baphumile eBhethani walama. Wathi ebone umkhiwane ukude unamagqabi wayakukhangela ukuba angafumana ntona kuwo. Akufika kuwo akafumana nto kwakuphela ngamagqabi kuba belingelilo ixesha lamakhiwane. Waphendula uYesu wathi kuwo, mawungaze kudle mntu siqhamo kuwe naphakade. Baye ke besiva abafundi bakhe. Bafika eYerusalem waza uYesu ekungena etempleni waqala wabakhupha ababethengisa nababethenga etempleni. Wathi netafile zabanini bemali nezihlalo zabathengisa ngamahobe wazibhukuqa. Wayengavumi ukuba kubekho ucanda etempleni ethwele isitya. Wayefundisa esithi kubo, akubhali wena kwathiwa indlu yam yakubizwa ngokuba indlu yokuthandaza intlanga zonke ke nina niyenze umqolomba wezange. Beva ababhali nababingeleli abakhulu baye befuna ukuba bangathini na ukumtshabalalisa kuba babemoyika yena ngokuba indimbane yonke ibikhwankqisiwe imfundiso yakhe. Uthe ke kwakuhlwa waphuma waya ngaphandle komzi. Bathi bedlula kusasa, ngoku yenye imini leyo, bedlula bawubona umkhiwane lowo womile uthabathele kwasezincanjini. Kwisithuba samashumi-amabini-nesine eyure umangaliswa wenzekile emva kokuba wayethe kuwo makungabikho mntu udlayo. Akuzange kubekho nto kwakhangela ngolo hlobo yayenzekayo ngoko, kodwa ngosuku olulandelayo wawumile. Ekhumbule uPetros uthi kuye, Rabi, khangela umkhiwane wokuqalekisile womile. Uphendule uYesu wathi kubo, yibani nokukholwa kuThixo. Kuba inene ndithi kuni, othe kule ntaba fumuleka uphoseke elwandle, angathandabuze entliziyweni yakhe asuke akholwe ukuba ezo zinto azithethayo zinokwenzeka, wokuzuza oko athe wakuthetha. Ngenxa yoko ndithi kuni, izinto enisukuba nizicela nithandaza, kholwani ukuba ninokuzamkela noba nazo. Naxa sukuba nimi nithandaza ukuba ninendawo ngakothile mxoleleni, ukuze noyihlose emazulwini anixolele iziphoso zenu. Ke ukuba nixoleli nina naye uyihlose emazulwini akasayi kunixolela iziphoso zenu. Usekelezwe kwimeko. Oh, ndingathanda ukufunda kuYohane wokuqala isine isine. Nina ningabakaThixo bantwanana, liboyisile bona ngokuba phulaphulisisa. Lo ukuni nguyena mkhulu kunalowo usehlabathini. Ndingakhe ndiyifunde kwakhona ngoku. Nina ningabakaThixo bantwanana, nibeyisile bona. Ithetha ngomchasi Kristu. Ngokuba mkhulu lowo ukuni kunalowo usehlabathini. Sizimelabizo ezibini, yabona? Lowo isimelabizo somntu. Lowo usehlabathini nalowo ukuni. Lowo ukuni mkhulu kunalowo usehlabathini. ngoku nakwisahluko samashumi nesibhozo sikaMateyu ngcwele nakumqolo wamashumi amabini nibafundisa ukuba basigcine zonke izinto endilungisele umthetho ngazo. Niyabona mna ndinani yonke imihla kude kube sekupheliseni kwephakade eli. Ngoku umxholo ophuma koko ngokuhlwa nje ndingathanda ukusebenzisa itekisi lowo ungaphakathi kuni kwaye phezu koku ndingathanda ukwakha ukholo kakade ukwenzela inkonzo yomthandazo ngokukhawuleza ke. Ngoku njengokuba ndandixelelayo ndiyathanda ukunazisa iziganeko ezenzekileyo kwaye ndidla ngokulinda ndide ndize apha ebandleni ukuze ndizithethe ezi ziganeko kwaye kuba abanye bangathanda ukuziva bangazithabatha ngamakhasethi kodwa ndilinda ndide ndibe ndilapha kwaye ke kukho esi sona isiganeko ndiza kunixelela ngaso khona ngoku. Kukho amadoda aliqela alapha angamangqina kwezi abazalwana abangamaKristu. Omnye owayekhona engumzalwana uBanks Woods. Omnye owayekhona engumzalwana uDavid Woods. Omnye okhoyo apha engumzalwana uEvans nonyana wakhe uRonald. Omnye owayekhona ngumdikoni wethu obeke kuleyo umzalwana uWheeler. Kuze omnye okhoyo engumzalwana uMann. Ingaba ukho umzalwana uMann apha ovela eNew Albany? Umshumayeli ongwisile endambhaptizela egameni likaYesu Kristu kutshanje wayekho naye ukwenzeka koku. Kube lithuba elide iminyaka embalwa endithe ndaba nomthwalo onzulu esifubeni sam entliziyweni yam kwavakala kum ngokungathi kukho into ephosakeleyo endiyenzileyo. Ndabuhlolisisa ubomi bam ndiphindaphinda ndiphinde ukubona ukuba yayinto na eyonakeleyo. Osi ukuba ndenze nantona ephosakeleyo ngoko wena ityhile nje kum loo nto isisiphoso kwaye ndiyakuya ndiyilungise kodwa kukho nto yatyhilwayo kum. Ndandisithi ingaba kukho mntu endimkhathazileyo? Ingaba kukho nto ndiyishiye ingagqityanga? Ingaba ndifunda ngokwaneleyo? Ingaba ndithandaza ngokwaneleyo? Kwaye ndandifunda ndithandaze ndize ndicinge ndityhilele. Ingaba kukho mntu ndimkhathazileyo kwindawo ethile? Ukuba ndenze njalo ndiyakuyilungisa loo nto. Ndibonise nje kuphela andiwufuni lo mthwalo kwaye kule minyaka mihlanu idlulileyo ukusukela oko ndasukayo entsimini bekusoloko ukho mthwalo entliziyweni yam. Ndiye ndaya entabeni, ndaya ngaselwandle, ndiye kwindawo yonke ndathandaza 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 kwaye ubusuke ungaphezi. Ndaye ndicinge ngayo yonke into yokuba ngaba kukho into endayenzayo na kodwa nangoko ubungayeki bekungathi ndisekukhonkqweni nje. Kwaye kuyamangalisa ukuba loo nto iye yasuswa kanye ngeli xesha lokuza kwalo myalezo yabona wakusasa nje. Ngoku ingaba yayinguthixo ekubambele oku andazi yabona ezinto sengqondweni yam zonke. Ungaqikelela oko kusentliziyweni yomntu xa umelene nento enjalo ucinga ukuba yinto na eyenzekayo usazi ukuba uxelela abantu usazi ukuba abanye baya kuba neembono ezingezizo abanye bahambe ngale ndlela nangala ndlela kwaye uyazi ukuba kunjani na abanye bakukholwa abanye bangakholwa kwaye kodwa oko yinto omele ukumelana nayo. Ungayithetha njani ke loo nto ngaphandle kokukhathaza? Ungakuthetha njani oko baya kuba nempembelelo? Ungayithetha njani ukuze ubonise abantu ukuba awubagxiphi uba uyabathanda? Ungaba ngqwabalala uqine njani ube nako kanjani ukuba nothanda? Uza kuyizisa njani kwaye yehaku umkuba ndindingayizisi yabona nantso ke yabona oko akumangalisi ukuba kukugcine uphathuphathu ubuhlungu. Ndiye ndehla ndinyuka ndisuka eArizona ukuya kuhlangana neqela labazalwana apha abahamba nam ukuya kuzingela eColorado qho ngonyaka. Ngoku abanye abantu bamangaliswa kutheni usiya kuzingela nje yintoni ekwenza uye yabona apha nina niyazaliswa mna ndiyakhupha phaya ndiyazaliswa khona ukuze ndibe nokukhupha niyabona. Ngoku andiyeli nje ukuya kudumula inyamakazi ngoba abantu nabanabo ahamba nam bayazi uba ndadlula ngakumakhulu omhlawumbi wenyamakazi ndingazange ndiwachukumisa. Andiyenzi loo nto. Ngoku apha kungekudala kwilixa edluleyo ndaqalisa ukudubula inyamakazi ndidubulela oosomashishini abangamakristu aba beye benyuke bathi bhili ndifumanele inkunzi ndifumanele imazi ndifumanele ixhama lasemantla ndifumanele oko okanye okuya nokunye bendiye ndiphume ndizidubule nje inyamakazi usukela ekunene ukuya ekhohlo. Inkosi yayindinceda ukuze ndibe ndifumane inyamakazi ndibe nokudubula okuhle kakhulu ndizibethe kwaye babeye bona bahlale nje bencokola ngamashishini abo Yaze inkosi yangixela kubantu kayenzi lonto kwakhona. Waye ndaziva ndibuhlunga lonto ngoko ndayithembisa ukuba ndisayiphinda ndiyenze lonto. Hayi ndathi kuba into engxamisekileyo kukho umntu oyisweleyo ndiyakuyenza. Kodwa kuba bayiswelanga andisayi kuyenza loo nto. Kona la madoda nje anemali eninzi yokuzithengela inyama yenkomo nezinto ezinjalo ngoko ndiyenzela ntoni loo nto. Masiphile silwanyana kuba uzikusisebenzisa. Ngoko ndahamba uya kuba ndedwa. Waye nabana okhe aye kuzingela nam uyazi ukuba ndizingeli nam. Ndihamba ndedwa ukuze ndibe ndedwa. Ndihamba nabo ukuze ndibe nobudlelane ngexala ngokuhlwa sime kunye sithandaze nezinto ezinjalo. Kodwa babe baninzi abalungiseleli phaya. Kwakukho phaya phezulu ezintabeni kulo nyaka wayekho umzana uPhama. Ndiyakholwa ukuba ndikhe ndambona kwindawo ethile emzuzwini nanku ehleli apha umzana uPhama nomzana uPop Lambert othile ebelapha kusasa nje ndikhe ndamva ikwazi kwindawo ethile ndiyaqonda uba uselapha. Kwaye ke kwakukho umzalwana abafana babini bakwamartin ndiyaqonda ukuba balapha. Ingaba lapha abafana bakwamartin abazalwana bakwamartin. Nake nanditsala umnxeba ngenye imini yinto entleleyo loo mfana waphiliswa loo mzalwana ungumlungiseleli. Ingaba ukho loo ndamthandazela emnxebeni ngenye imini ndiyalibala igama lakhe ngokwasezantsi kakhansophaya. Inkosikazi zakhe yandisalela umnxeba loo ndoda yayidumbile ecaleni inefifa enkulu isifo. Ikwaye le ndoda yabizwayo phaa ezantsi elittle rock okanye hot springs enkonzweni ihlele enkonzweni. Kwaye ngumfo okhangeleka emhle uba ulapha ndiyaqonda ubana uphakama konke. Kodwa ndiyalibala igama lakhe andilikhumbule lo gama. Uble umzana uble othile engoko ehlele enkonzweni Little Rock bangapha babekho ndithetha i-Hot Springs bangapha babekho enkonzweni. Waze umoya oyingcwele wambiza loo mfo usemtsha wamxela ngomtyholi owayezama ukuba andichase athi ndingumprofeti wobuxoki. Yaze loo ndoda yayingqina ukuba yayiyinyani leyo. Yabona into umtyholi aye wayenza loo ndoda ayihambi kogqirha ayikholwa ekuhambeni kogqirha. Kodwa usathana wayesazi ukuba esifo sasiza kuyibamba kwaye wayenokuyibulala khona ngoko yabona. Ngoku wayezama ukuba ichase mna. Waze umoya oyingcwele ngobabalo wayibiza wayixela ukuba ingayenzi loo nto. Loo ndoda ingazani nam wayixela ukuba ingayenzi loo nto. Kwaye ngobunye ubusuku inkosikazi yayo yanditsalela umnxeba yathi mzana uBrenham ndiyakholwa uba uyafa. Yathi udumbe wonke kwaye ifiva yakhe ulahle kwezingqondo ngokufutshane. Yaze yathi into yokugqibela ayithethileyo kukuthi biza umzana uBrenham. Ndathi ingaba kukho into unayo esipajini sakho itshefu? Hayi. Ndandisetusan yona iseArkansas. Ndaze ndathi kukho into onayo? Yathi ndiyakholwa sisikhafu sayo. Ndathi ngoku ubeka isandla sakho phezu kwesikhafu ubambe umboko omnxeba ngesinye. Ndaze ndathandaza ndacela uThixo ukuba abe nenceba alukhalumele olo tshapo. Yaze yaye akusibeka isikhafu eso phezu kwendoda. Ngentsasa elandilayo yiyo enditsalelayo ngoku malunga na24 euro okanye ngaphantsi koko. Umzalwana wam othandekayo andikamboni ngokuhlwa nje umzalwana uRoy Robertson. Waye ngethuba elithile uyazi umzana uRoy wayeluhlobo lwendoda yasemkhosini. Uba ulapha ndiyakholwa uba uyakunyamezela ngokuba andiyixeki loo nto. Kodwa yonke into ibinjalo wayeyisajini emkhosini uyazi kwaye umele okokuba uyaqhela ukuphatha abantu njengokuba besenza emkhosini. Ke ezi zinto zezobuwayo zomntu othile hayi yena. Kodwa inkosi yamsindisa ngewayefile. Bamshiya besithi ufile ixesha elide inkosi amphilise. Walandela ke ukusukela ngoko. Kodwa zonke izinto zomoya wayengazi into ngemibono. Apha ke onke kudala kwixesha elidluleyo abaninzi bawazi umbono wawunikwe umzana uRoy kwangaphambi kokuba ndiphume ndiye phaya. Malunga naye endibona ndimi phezu kwentaba phaya kukhanyeni nelizwi liphuma kum. Oko kwasusa konke ukuthandabuza kumzana uRoy. Waye ngobunye ubusuku wayehlaselwe ngendlela yokuba ade agule kangako banefiva enkulu nezinto ezinjalo. Waze ugqirha wamnika iyeza nayo yonke into yazeke ayanceda nto. Waze wafikelela kwindawo yokuba angakwazi nokuzishukumisa kwakhona. Imilenze nento yonke ingathi ishwabene. Usizana lomzana omncinane ke lalidutyulwe lathi sa ziingceba zeempumpulu eziphuma kumashini kumashumi asibhozo anesibhozo owamajamani wamashumi asibhozo anesibhozo. Kwaye kwakungathi nje yi kwaye ndicinga ngeqela lakhe lilonke labulawayo kwasinda yena. Wayelapho ke edlavuzwe wonke. Uyazi ke ukuba kwenzeka ntoni? Ndaxela inkosikazi yakhe beke kuleyo uDade Robertson ukuba wathi yena ndathi ingaba kukho into onayo apho. Wathi ndinetshefu wakhe wayithandazela hambe uyokulanda. Ndandisetusan yena wabeka isandla sakhe phezu kwayo ndathandaza ndakhalima ndaze ndathi Dade Robertson iza kuphela. Khona ngoko kwakho into eyandixelelayo iza kuphela yitsho. Waye malunga nesiqingatha seyure ifiva iphelile wayesekhitshini ezingela into yokudla yabona. Into endizama ukuyithetha musa kulahlekelwa lithemba. Musa kuvumela usathana kuxelele ububi ngam kuba buninzi kodwa ligcine ithemba kuba ukuba wenzi njalo akuyikwenzeka. Musa ukhangela kum njengomntu ndingumntu ndizele ziziphoso kodwa khangela kuloo nto ndiyithethayo ngaye. Nguye ke nguye obalulekileyo. njengokuba sasecolorado yabona njengokuba sasiphezulu apho sabuyela emva kwakumile kakhulu ke inyamakazi nqabile umzana uwila inkosi yamsikelela yamnika imbasa enhle sasivuya kakhulu ngaloo nto yayilityeli lokuqala ibhaya ngaphandle ematyholweni ezingela yaze inkosi yamsikelela ke ngoko ndandidubule ixhoba elikhulu endandilizingela isithuba samashumi amabini eminyaka ndilijongile umzana ubanks kunye nam sasilifuna ixesha elide ndandakwenza njalo ndadubula umpu wam wangena phakathi kwilizwe elishushu ndawuzisa kwelibandayo oko kwenza ukuba sifuvumale siqu nangona sisalekwe ngeglasi nje wadubula ke iintshi ezimbalwa ukuya phambili wasibetha sosilwanyana simi phakathi kwemithi apho ungamele ukusibetha khona ngezantsi kunoko apho oko ngekwasibulala ngokobuntu esosilwanyana ngokomzuzwane kodwa wasibetha phezulu kakhulu sathi sakuxhuma sayakuwa ngolo hlobo ubhili ke wayekunye nam waze wathi isifumene leya ndandicinga ukuba isifumene nam kodwa saya kufika phaya kwakungenjalo wathi ubethe umthi ndakhangela phantsi naphezulu kwakungekho phawu emthini ndaze ndaya kusikhangela kwaze ke kwafika uphawu lwesilumkiso kwakukhongela phandle ikhulu lamadoda kanye entla kwethu waye umzana upalmer nabanye ulingqina loko nomzana uevans kunjalo wayekho umzana uwelsh evans nonyana wakhe uroli ndicinga ukuba bendibabizile emzuzwini nje odlulileyo kukho imithwalo emikhulu yabantu ababenyukile entla kwethu koko bakubiza ngokuba inkampi yenkomo apho phezulu apho belusi benkomo bahlala khona baphalise begcina iinkomo zahlukene ndandidla ngokuhlala kuloo nkampi oku kwam ndaluse ezo nkomo ndizigcine zahlukahlukene engoko ngoko kwakukho malunga nekhulu lamadoda kodwa nabana uyazi ukuba kwelozwe xa isitshingitshane esinekhephu sibikwa umele kukuphuma khona ngoko kungoko umzana uphuma nabanye bemkakwa ngoko ngokuba babenasantya sesithathu kuphela ngaphezulu emotweni yabo bafuneka babaphume ke apho kuba imozulu xa ulapho usenokuhlala iveki ngoko bathi kukho isitshingitshane esinekhephu esizayo ingxelo yemozulu maphepheni nakunomathotholo umthwalo emva komthwalo ngeliphandle yonke into okusuka emantla nakwindawo ezijikelezeyo yemka yaphuma bayemkile khona ngoko kuba besazi ukuba bamele ukuphuma apho kodwa abazalwana bam babeneelayisensi ezimbini zamaxhama kwaye babengafuni ukuhamba ngoko ndathi kulungile sakuhlala kodwa ndandinenkonzo eyayiza kubakho isithuba seentsuku ezintandathu kwafuneka ke ukuba ndibuyele ethusana ngoko inkosikazana yam ngoku sinamashumi abini anesibini eminyaka asatshatayo umashumi abini eminyaka kwisikhumbuzo sethu ndandiphaya ngalo lonke ixesha kwakusenzeka kwakuchasene noko ngoko ndafumana indawo encinane endandidla ngokuya kuyo ndithandaze kwaye yayikhangeleka njengendawo apho ndandiyise khona uyazi ndandisenza into encinane engathi uyazi ndandingenayo imali yaneleyo yokumkhuphela kuhambo lokuzingela neholide yethu yasemva komtshato ngoko ndababuyithatha inkosikazi yam ndiyikhuphele kuhambo lokuya kuzingela ukwenzela iholide yasemva komtshato ngoko sasisenew york ndaze ndakhumbula ndiyinceda ukuqabela izigodo nezinto ezinjalo ukuya kufika kwindawo ethile ndaze ndafumana indawo encinane apho phandle ndisoloko ndicinga ngaye ndakuya phaya ngesikhumbuzo sethu uoktobha wamashumi abini anesithathu xa livulweyo ithuba apho kwaye kumashumi abini eminyaka ndizange ndibe sekhaya ndihlala ndilapho ngoko ngaloo mini yayisisikhumbuzo sethu nomzalwana umen ndathi ngoku ukuba ninabazalwana ndathi uyakudubula ngaloo ntsasa ngokuba ngobo busuku uxhebe ukuba niyafuna ukuhlala nonke ngoku nikhumbule sisenokuba lapha isithuba senyanga kuba ndakhe ndabona amashumi abini enyawo ekhephu lisiwa ngethutyana ngobusuku kuphela kufuneka uphumele phaya kuyoma kube mnandi kuze ngentsasanani la ikhephu libe lingaka ngaphezulu mhlawumbi ngaphezulu kwentente yakho ngoko ke ndathi uze uhlale apho lide linyibilike ke usukube umalunga neshumi elinesihlanu ukuya kumashumi abini emayile phakathi entlango ke ngoko ndathi ukuba kwingxaki kakade bathumela inqwelo ntaka banikhuphe kodwa esikhelweni basuka nje xa ungekho umntu utshabalalayo umele ukuba balinde nje phaya ngoko wonke umntu wachithakala wemka ngokukhawuleza nje ukuba ave olo sasazo umbiko xebe ngoko sasiphaya kude ndaze ndathi ngoku yenzani isigqibo ukuba ndifuna ukuhlala ndiza kubalapha ndizingele nani ndiza kuyitsalela umnxeba inkosikazi yam ndithi sikhumbuzo solonwabo kodwa ndathi ngoko kuloo nto ndiyakubakho nam ndiya siyakuthenga okudliwayo kuba kusenokwenzeka ukuba sihlale apha ngaphakathi sasiphelelwa sisonka ngoko kwaye andisafuni kwabona ama-flapjacks ixesha elide ezo keke zisicweke ngoko ke ndandisihla zona ecanada isithuba samashumi abini nanye iintsuku ndaye ke ndonele zezo zinto ngoko ke ndaya kufuna isonka ke bathi bayefuna ukuhlala ngoko kwakungekho nto sasakuyenza kodwa umzwana umen kunye nam saphuma saza saya apho saya kufuna izinto ezizokudla ndayitsala umnxeba inkosikazi wabe umnxeba ungaphenduli akuzange bekho umntu uphendulayo ndalinda malunga neyure sada saya kule venkile yokudliwayo sathenga saphindela ndatsala ayizange iphendule ndanditsala umnxeba udade uevans ke ndiyakholwa ukuba udade uevans ulapha ndamxela ewe umzwana uevans nodade uevans balapha ngoko ndatsala udade uevans okamzwana uevans ndamxelela wathi ndiza kumtsalela utata uBranham ndimxelele usikhumbuzo solwabo kakade uyazi kodwa wayephumile eyokuthenga ukuya kufumanela abantwana okudliwayo saze saphindela phaya ke ngentsaselandlayo kwakungekho nto esibhakabhakeni ngamafoto yayingazange ine apha lonke ihlobo kwaye kwakome kakhulu abelandisile ke ithuba lokuzingela ngeentsuku ezimbalwa ngaphezulu ngenxa yokubalela ngoko ndathi kubazalwana ngaloo ntsasa ngoku ichaphaza lokuqala lemvula eliqalayo ukuwa ikhephu lokuqala iliqhwa lokuqala nantoni na nibaleke ukuya enkampini kakhulu kangangoko nokuba nako kuba malunga neshumi elinesihlanu emizuzu awunakusibona nesandla sakho yabona ukushukuma nje nokuvuthuza ndikhathala noba ulazi kangana nayelozwe uyakuhlala kuloo ndawo kanye kwaye uyakutshabalala kuba ngamanye amaxesha ubinako nokuphefumla ilikhwa livuthuza kangako ukuze ufele kuloo ndawo kanye ndaze ndathi nje ukuba liqalise ukukhithika ndibaleke ukuya enkampini kangako nokuba nako andikhathali nokuba niyakube niphina ngoko ndathi nyukelana apha kwezi ntlambo zimqini wazamawa mna ndikhwele ndiye phezulu kakhulu ndiqende amatye phezu kwenduli njalo njalo ndiwothuza amaxama ehle phaa phezulu waqhubela ezantsi niwathabatheke oko nikufunayo ndaqalisa ukunyukela phezulu malunga nelo xesha ndayakufika kwindawo esasiyibiza ngokuba yisali indawo encinane apho phezulu endandidla ngokunqumla kuyo ukuya kufika kwindawo ebizwa ngokuba yikhwekhwa nopho kanye kwahlukaneni kwelizwe phaa phezulu kakhulu ndathi ndakufika phantse kule ndawana yesali le amafu aye esiba mnyama ngokuba mnyama kwakungasekho moto eshiyekileyo isithi kuphela apho phezulu njengokuba nabelusi benkomo abasenkampini ngoko kwaya kusiba kubi ngokuba kubi ngoko imizuzu nembalwa yaqalisa ukuna ngoko ndathabatha umpu wam ndawufaka phantsi kwejasi yam ndagcina umbhobho wompu ungabi nakuqhuma nesiqu ekubeni sibe manzi xa kunokwenzeka nditshayisane nebhere okanye enye into ndibuye ngoko ndawubamba umbhobho ngolu hlobo ndahlala phantsi komntu komzuzwana ndahlala ke apho ndithandaza ndathi nkosi thixo unguyehova omkhulu kwaye ndiyakuthanda angakananamava endakhanda nawo ndabakhombisa abazalwana umzana uphomo nabanye ezo ndawo apho ukhozi uyazi ndalubona olunyuka ngaloo mini uyazi nendlela loo ndawo apho kwathi kwenzeka kuyo oko yinto eyemvelo kum kuloo ndawo ndafumana iziganeko ezininzi apho kunye nenkosi yam phezulu ezintabeni ngoko awungeke nje uye ngaphandle kokuyibona ikuyo yonke indawo apho ngoko ke njengokuba ndandihleli apho ilikhwa laqalisa umoya ujikeleza ngolo hlobo ndaze ndathi ndiyayazi indlela ehlayo kodwa kungcono ndiphume kuleyo ndawo khona ngoku ngoko ndathi ndagangela izantsi ndandingakwazi nokubona emazantsi kwakhona loo mafu ayebaleke jikeleza nje labe ilikhwa livuthuza nalo ke ilikhwa elinekhephu elalibikwe iintsuku ezimbalwa ngaphambi koko kukho ilikhwa elikhulu elinekhephu elizayo umzana uTom ukho apha umzana uTom Simpson esihla isuka eCanada wayiva lo ngxelo kwaye wacetyiswa ukuba anganqumli kuloo mandla welizwe kuba olu bhengezo lwathi iyakuba liliqhwa uphi umzana uTom ndicinga ngaloo nto ewe kanye kule ndawo yena ke elo liqhwa lalisiza wonke umntu wayesele ezilungiselele lona ngoko ndawufaka umpu wam phantsi kwehempe yam ngolu hlobo ihempe yam ebomvu ndaqalisa ukuhamba ndisihla intabo ndaze ndaqalisa ndahamba ndayakutsho malunga nesikingatha semayile ukusuka kwisali waze wobethwa amachaphaza amakhulu ekhephu ngolo hlobo waye umoya ujikeleza unyuka phezu kwaloo ntawo uvuthuza ndandingasabona amazantsi konke ndandikwazi ukubona malunga namashumi amabini enyawo ukusuka kum okanye amashumi amathathu ndandikwazi kwaye ukuphuma kule incinane indawo esasibiza ngoba ngumqolo wakho iqolo elincinane yehla engoko ndayofaka kumlanjana ngoko ke ndandikwazi ukulandela loo mlanjana kuba ke ndiye ngaphina kwakuya kuba kubi ke ngoko ndaqalisa ukuhla ndayakutsho malunga nesikingatha sendlela ukuhla apho kwakho into ethi kum ngokucace njengoba nindiva yima uphindele mva ngoko ndacinga ibintoni le bendicinga ngayo mhlawumbi ingqondo yam nje andakwazi ke nje nokwenza elinye inyathelo elibheka phambili udavid wayendilungisele iqebengwana elihlohlweyo ngaloo ntsasa ndaye ndicinga ukuba sazama ukufumana ukuba endlela utata wakhe elinye ngelinye ixesha eletswele nobusi yayiloo nto kuphela esasinayo ngoko wayendilungisele ibhaluni andiyazi nokuba yayintoni na yonke yayisongelwe apho ndandinalo ke lisempeni yam yayisele imanzi yaphumela empe yam ndacinga ndizawukhe ndime ndilidle mhlawumbi ndiya kuya kulunga ngoko ngoko ndalitsala laphuma iqebengwana malunga nentsimbi yeshumi ndaze ndaqalisa ukulidlala oqebengwana waze ndakuqalisa ukulidla ke ndacinga ngoko kuzawulunga ndaze ndaqalisa ukuqhubela phambili kodwa into ethile yathi phindela emva apho buvela khona ndiphindele emva kweso sitshingishane kwisiqingatha semayele okanye ngaphezulu ukuya phezulu entabeni kwimithi emnyama apho ngoko wawuphantse ungabi nako nokubona ukuya kulaa organ kodwa ndiya ndisiba lixheko kwaye ndineminyaka engamashumi amathathu anesithathu ndingumkristu kwaye ndiyazi awukhathaliseki nokuba kuyinto na nokuba kukhangeleka kusimangangakana na yiphulaphule inkosi yenza oko inkosi ithethayo ndajika ke ndaphindela emva esalini ndihamba ndiyimfamfatha indlela yam yobuyela ngoko ilikhwa lisiya liba nzima ngokuba nzima kusiya ukuba mnyama ngokuba mnyama ndahlala phantsi apho ndayibeka nje idyasi yam ngohlobo okanye embe yam phezu kwesiku somntu kwakhona ndahlala phantsi ndacinga ndenza ntoni apha kutheni ukuze ndibuyele apha phezulu kwakhona ndalinda nje ke imizuzu embalwa ndaze ndaqalisa ukunyuka kwakhona kanye ngokucaca nje ngokuba ndakhe ndafuna ukuva ilizwi lathi ndingumdali wamazulu nomhlaba ndim owenza imimoya nemvula ndawuthula umnqwazi wam ndathi yehova omkhulu ingaba nguwe lowo wathi yayindim lowo wenza imimoya ukuba ithule elwandle yayindim lowo wenza amaza ukuba ehle ndawadala amazulu nehlabathi asindim lowo wakuxelela ukuba uthethe ezo zinto onomatse baze badaleka ndinguthixo ngoku xa ilizwi lithetha nawe khangela isibhalo ukuba likho ngokwesibhalo liyeke nje andikhathali nokuba licace kangakanani na hlalela kude kulo ndathi ewe nkosi lathi thetha nale mimoya nesitshingitshane siya kumka ngoku le bhayibhile ingqinqe phambi kwam ebomi bam bukuyo ndaphakama ndathi andilithandabuzi ilizwi lakho nkosi ndathi mafu khephu mvula liqhwa ndiyakukhalimela ukuza kwenu egameni likayesu kristu phindelani ezindaweni zenu ndithi ilanga malivele ngokukhawuleza likhanye iintsuku zibene lude uhambo lwethu lokuzingela lube ludlule ndimke nabazalwana bam lwaluguguma luqhubeka nje ngolo hlobo lwaqalisa ke ukuya lisiya lwemka ngoko lwemka ndema ndizole ngenene abazalwana bam phaa phezulu bemangalisiwe ukuba kwenzeka ntoni na ilikhwa nemvula ke lema kwavela umoya ovuthuza emazantsi uphumela ezintabeni oyenyusa amafu elinye laya ngapha impuma entla entshona nasemazantsi kwathi ngemizuzu embalwa ilanga lalikhanya kamnandi lifudumele yinyaniso leyo uthixo uyazi ukuba yinyaniso ndema nje apho ndiphunguza nje ndiwuthule umnqwazi wam ndikhangela uthi ndaba ndindisho loo ndonke ndacinga uthixo wendalo buqu usesandleni zakhe konke yintoni andixelele yona ndathi abathi umpu wam ndosula umbhobho wawo ndaqalisa ukuphindeleyo mva ndisihla induli kwakho into ethi kum kutheni ungake uhambahambe kunye nam kule ntlango nje uhambe nam ndathi ewe nkosi ngentliziyo yam yonke ngaba enye ezona zinto zinkulu ndinokuzenza ukuhamba nawe ngoko ndawubeka egxeni umpu wam ndaqalisa ukuhamba ndisihla ndiphumela apho kungazange kubekho zembe langenayo imithi engekachathwa ndihamba ndiphumela apho aze ndathi ndihamba njalo ndisihla ngaloo mizila yenyamakazi ndeva kungathi ndiyakholwa ukuba ndiyawukhe ndiye kulaa ndawo apho izolobisa isikhumbuzo sethu kwaye ndiyakuma nje apho imizuzu embalwa ndenze nje ukunika imbeko kumidi apho kwakukho khona iqela lemithana eshukumayo phezulu kwincopho yendulo encinane ndaze ndathi ndiyakholwa ukuba ndiza kunyukela phaa phezulu ukwenza nje ukunika imbeko kwisikhumbuzo sethu ukuze ke ukwenza nje ukunika imbeko kwisikhumbuzo sethu kwelinye icala eli kule mithi imnyama ndihambe ndijikele ngapha ebuyeni kwiincopho zecoral ndize ndibuyele ezantsi ngalaa ndlela ndihamba nje ndivuya ndandisithi bawo ndiyazi ukuba uhamba nam kwaye lichama elinjani akukho mntu mkhulu kunoku ndinokuhamba naye uthixo ngokwakhe naloo mitha yelanga ifudumeleyo kwathi naxa sele ndiphumile ezintabeni ndema kwindawo yokutha ndaze ndathi yimini ezolileyo le kwiintsuku ezintathu emva koko ayizange ine loo mmandla welizwe zade ezo ntsuku zine zaba zidlule ilanga lalikhanye yonke imihla ingaba kunjalo bazalwana yabona kungekho nelifa sibhabha ke ndaze ndaya kufika ngaphandle kwindawo yokutha ndathi ngokuqinisekileyo yimini ezolileyo ewe yiyo ndaze ndathi bekome kakhulu but yinto emangalisayo lo msebenzi watsho wathi uyazi bebesixelele ukuba kuza kubakho ilikhwa elikhulu elinegebe kodwa kuthe ngesiquphe layeka ndehla ke njalo kuya kutsho enew mexico emideni ubhile kunye nam unyana wam sehla saya kutsho kwindawo encinane apho kuya kufumana ngentsasa esemkangayo ndaze ndathi ngokuqinisekileyo emini emnandi ewe kunjalo ndathi kukhangela ngathi bekome kakhulu Ewe njalo ndathi ungwalapha wathi hayi ndivela eWisconsin okanye kwenye indawo wathi sendilapha isithuba samashumi neminyaka ngoko ndiyaqikelela uba unokuyibiza ngoba likhaya ndathi ngummi ke ngoko ndiyaqikelela ngoko ndathi ewamhlekazi ndathi ukhangeleka ngathi bekukho uthuli kakhulu wathi uyazi kwenzeke eyona nto imangalisayo wathi besifumene ukubhengezwa kokuba siza kuba neliqwa ikhepha elininzi lazake ngenene laqalisa lasuka layena ndathi ungatsho ndizole olo hlobo ndaze ndakufika ekhaya nomzana uTom wathi ebexele ukuba angahambi ngaloo ndlela ilikhwa liyakubakho aze wanqumla ngqo phakathi elizweni engakhange afumane nentshizane emvula okanye nantoni na usenguye uthixo yabona kanye njengoba wayekhe wanjalo yabona ndinyuka apho ke ndandihamba nje ngoku le ndawo ndiyathemba kwinkosikazi yam ayikulifumane eli khasete kodwa ndiza kundixelela into kwaye ngoku andixele ndizawundixelela nje inyaniso yabona kwaye nantso kuphela indlela endaziyo ukuba ndenze ngayo ndani ke ndimangaliswe ukuba ayikhalazi nangam kwezi zihambo ngomhla wesikhumbuzo sethu uyazi uba ndandenze isigqibo kum ndathi baninzi kakhulu abantu ababaphaa endlwini kwaye ndisoloko uyazi ndiyiphatshuphatshu nayonke into endiyithethayo endifuna ukuthetha ngayo nguthixo ibhayibhile okanye enye into mhlawumbi yona icinga nje ukuba kukuphumla okuncinane oko kuyo ufuna ukuba ndike ndingabikho iintsuku ezimbalwa kuya kuzingela mna ndicinga ngokusiqingatha ngoko ndihamba apho oko ndiza kucela uxolo kuye ndaye ndamcela uthixo uba ndixole ngeengcinga ezinjalo kuba ndandihamba apho ndacinga ke icinga kulungile ngokwam yona ingumsebenzi uyazi kwaye lonke ixesha xa iphaya ngaphandle ekitshini okanye kwenye indawo ngaphakathi kwaye nabani nakuno oyaziyo laa mashini wokuhlamba soloko uhamba lonke ixesha ngoko ndandiye ndiphume ndiyitsale ndithi musa ukuhlamba ngolo hlobo ncokola nam yabona ndiyakuthanda ndifuna ukuba kubekho into ndixela yona ndixela uba uyandithanda nawe yathi lungile uyazi uba ndiyakuthanda ibe iqhubeka njalo ekuhlambeni kangakwento okuba nakho andifuna uba wenze loo nto ndifuna ukuba ungene uhlale ecaleni kwam oh bill ndinomsebenzi omninzi kakhulu endimele kukwenza ndaze ndacinga lungile yabona unyuke lapha ndifumana ithuba lokwenza umsebenzi wayo ndihamba nje apho ndicinga loo nto ngoku nikhumbule ndiyibekele ibhayibhile apha phezulu ukuze ndibone ukuba ndiphambi kwelizwi njengokuba ndandihamba apho kwabakho into eyenzekayo kum ukuba ndaqala okokuqala ndandicinga ukuba ngethuba endandimthabathele kwiholide yasemva komtshata apho phezulu wayemhle emncinane enentloko emnyama intombazana amehlwa amdaka kwaye ndandimphakamisa phezulu kwezi zigodo uyazi nayonke into ndizama ukumyusa apho kule ndawo ndandibulele kuyo ibhere ndandifuna ke ukumbonisa ibenye ke ngoko apho ndandifumene khona le bhere wayenxibeke izihlangu zam zabelusi ngoko kwakumalungana amashumi amabini eminyaka eyadlulayo okanye amashumi abini ananye eminyaka phambi koko amashumi abini anesibini eminyaka ndiyakholwa yayingawo eyadlulayo sasitshathe ngowe-1941 ndandiphakamisa uyazi phezu kwezi zigodo ndaze ndacinga ngoku usizana oluncinana lumelana nam ngoku seluthelwangwevu ndacinga kulungile ndaze ndandingazange nditsheve iintsuku ezimbalwa ndaze ndafumanisa uba ndandingwevu okwam ndaze ndabona iindevu zam zithe gqi apho zingwevu ndaze ndacinga umfo omdala sele kuphelile njengo yabona wena ukuba kukho into oya kuyenza ngcono ungxami uyaguga nawe yabona kwaye njengoba ndandihamba ngolo hlobo kwenzeka into ethile ngesiquphe ngayo yonke intshukumo ngokubanzi ndandiyinkwenkwe ndacinga njengenkwenkwe ndandiyithobile intloko yam ndaze ndakukhangela phezulu kanye ngokucace nje ukuba ndakhe ndayibona yayimi apho phambi kwam iingalo zayo izolule ndaza ndema ndabosula ubuso bam ndajonga ndathi midi ingaba nguwe lo sithando ndakhangela apha ndacinga ngoku kwenzeke ntoni ndaze ndacinga ewe ndihamba kunye naye ke kwaguquka ngoko ndandiphindele kube ndixhego kwakhona umbono lo wawumkile kum ndaze ndema ndawuthula umnqwazi wam kwakhona ndawubeka phezu kwentliziyo yam ndathi yesu intliziyo yam ibinomthwalo kakhulu iminyaka andimele ukukuxelela ukuba ndinomthwalo ndiguqukile ndaguquka ndenze yonke into endiyaziyo utheni ke kuba loo mthwalo ungandishiyi ndaqalisa ukuhamba ndisiya phambili ndathi ndinyuka kule ndlulana encinane imalunga namashumi amathathu amashumi amane eyadi phambi kwam ndaqalisa ukunyuka le ndlulana ndaziva ndityhafe kakhulu kwakukho ke amatyholwana amancinane kumalunga ne-intshi ukuphumela ngaphaya ayinyuka enza into engathi ngu-l aze inyuke kwakhona ndathi nje kuba ndifike apho ndaziva ndityhafe kakhulu kangangokuba ndandixhathazela ndasuka nje ndandithole ikepisi yam kwakhona ndasuka ndayibeka nje intloko yam phezu koku yandilingana kanye ukuba ndibeke intloko yam phezu kwayo ndinqinyame ngaloo mithi ngolu hlobo eneneni ngumpapiri ufana kunye nomthi ibetri uyabona kwaye ndandinqiyame apho ke ndandinikanye ke apho intloko yam ndiyithobile elo langa ndifudumeleyo lindibetha emqolo ndaze ndacinga uthixo buqu kodwa emkisa laa mvula nalaa moya ndaze ndeva into ethi tons tons chiphi ndacinga yintoni leyo amanzi emke nomoya onke ilanga liphumile yintoni elo xhaphaza ndakhangela phantsi yayingamanzi ephuma kwawamamehlo inqumla kwezo ndevu zingwevu esiwa phantsi phezu kwamagqabomileyo awathi uthixo awomisa elapho phambi kwam ndema nje apho ngolu hlobo ndayame ngomthi isandla sam esisandla sihlile intloko yam ingqiyam emthini isandla sam siphezu kwebhanti lompu ngolu hlobo ndimi apho ndilila ndathi thixo andifanelekanga ukuba ndibe ngumkhonzi wakho ndaze ndathi ndicela uxolo ndenze iziphoso ezininzi bendingazimisele kwenza ziphoso nkosi bulunge kakhulu kum amehlo am ndiwavalile ndeva kukho into ethi gingqi 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 ndawaphakamisa amehlo wam kwakumiganye apha phambi kwam kusiza amaxhama amathathu ndaze ndacinga nali alikamzana uefes elikamzana uwoods nangoke amaxhama amathathu uyabona kanye oko ndikukhangelayo ndaswabuluka kanye ke ndatsala umpu wam ndathi andingeke ndiyenze loo nto ndimthembisile uthixo ukuba ndisayi kuyenza loo nto uyabona kwazi kwakho into ethi kum kodwa nangaya ndaze ndacinga ewe sa yiloo nto kanye indoda eyathi yamxelela yona udavide ngelinye ixesha uthixo umnikezele kuwe ndathi ezandleni zakho uyazi ukumkani usawuli waze uyohabhi wamxela isithi mbulale nako elele waze wathi uthixo makale ukuba ndichukumise umthandiswa wakhe loo maxhama ke ayime apho ejonge kum ndaze ndacinga akanakubaleka akho ndlela yokuba ngaphuncuki akakho kumashumi amathathu eyathi ukusuka kum ndathabatha umpu wam eme apho nango ke amaxhama amathathu hayi andinakuyenza loo nto andinakuyenza yayimazi namathola amabini amakhulu ngoko andizange ndikwazi ukuthabatha umpu wam ndathi andingeke andizange ndishukume ndahlala nje apho ndathi andinakuyenza loo nto kuba ndamthembisa uthixo andinakuze ndiyenze nangona abo bazalwana bona abawaswelanga la maxhama yabona andinakuyenza le nto andinakuyenza nje kwaphela loo mazi ke yeza ihamba ngoku phulaphula kwakho ikhulu lamadoda aye wadubula phaya phezulu isithuba sentsuku ezini okanye ezintlanu esoyika uphawu lokuqala olubomvu kwaye ndanxibe ebomvu ikepu sebomvu uphawu nje lokuqala ayemka kodwa ayemi apho umathathu wonke endijongile kanye ndathi mama thabathi iintsana zakho uhambe ungena ematyholweni usezandleni zam ubomi bakho busezandleni zam kodwa ndizukwenzakalisa ndathembisa uthixo uba ndinakuze yabona lesuka lasondela landijonga onke aye ayisondela athi abakufutshane kum kangangoba ayenokudla into esandleni sam ukusondeleyo wona umoya wawavuthuza phezu kwawo ngoko lajika labuya umva kancinane omathathu nako lisiza kwakhona leza kumngqo andizange ndishukume ndema nje apho ndathi hamba ngena ematyholweni ndiyawathanda nam phila ubomi bakho busezandleni zam kodwa ndiyakukusindisa bungeke uphuncule uyazi wabungenako ndingawubulala omathathu malona umzuzu omnye imizuzwana emithathu nakanjani na ngokukhawuleza kangangoko ndanobana ubadubula yabona ndaze ndathi ndiyakusindisa hamba uphile ndema apho ke ahamba emka ahamba ayakungena ematyholweni ndabosula ubuso bam ngolu hlobo kwathi kanye ngelo xesha kwenzeka into ilizwi lathetha licace kangako liphuma kweso sibhava asimhlaza kungekho livu konke kwakuphakathi nje malunga ilixesha nje elincinane kwakho ilizwi elathethayo lathi usikhumbule isithembiso sakho akunjalo ndathi ewe nkosi yathi ndiyasikhumbula isam nam andisayi kukushiya ndingayi kukulibala umthwalo wasuka entliziyweni yam awuzange uphinde ubekho ukusukela ngoko wanga awungephinde kwakhona ndaza ndafika eTucson ke into emangalisayo andizange ndikufumana okungako okwenzekayo ukusukela oko ndihlile ndiyakholwa ukuba yayinguthixo ekubambelelo yure ndiyakholwa ukuba ixesha ngoku lisondele uba kwenzeke into ethile ukuba singayamkela nje le nyaniso ngoku okomzuzwana ukuba nje besinokusiqonda into esithetha yona esisibhalo lowo ukuni nguyena mkhulu kunalowo usehlabathini asinakuyiqonda loo nto noko sithi siyayikholwa kwaye siyazi uba inyaniso kodwa siyiqonde neneni mkhulu lo ukuni kunalo osehlabathini. Yintoni ekuni le yeyona inkulu? InguKristu umthanjiswa. Thixo owayekuKristu ungaphakathi kuni. Lo ukuni nguyena mkhulu kunalo osehlabathini. Ngoko ukuba ngulowo ongaphakathi kuni ayisenini ngoko abaphilayo, nguye ophila ngaphakathi kuni, yabona? Asikokucinga kwenu into eniya kuyicinga ngayo ngale nto koko akuthethileyo ngayo, yabona? Ngoko ukuba lowo ukuni yena ngokuphelewa kangeke akukhanyele oko akuthethayo, akunakuyenza loo nto. Kodwa yena uya kukugcina oko akuthethayo kwaye uzama ukufumana umntu anokuthi asingqinele ngaye. Ngoku oko akuthethi ukuthi umele kukwenza oko kumntu wonke. Ngexesha likaMoses awathi wakhokela abantwana bakaisrayeli wayemnye, yayinguMoses. Abanye bona balandela nje umyalezo, yabona? Abanye babo bazama ukuvela nokulinganisa loo nto waze uThixo wathi zahlule, waze wabaginya baphela, yabona? Yabona? Ngoku kodwa lowo ukuni nguyena mkhulu kunalowo usehlabathini. UThixo ngaphakathi kuni njengoba wayekuYesu Kristu. Ngokuba konke awayekuko uThixo wakuqongothela ngaphakathi kuKristu, nako konke awayekuko uKristu wakuqongothela ngaphakathi kwibandla, yabona? UThixo lowo ukuni, lowo ungaphakathi kuni. Akumangalisi ukuba imimoya namaza amthobelayo athobela amazwi wakhe, athobela amazwi wakhe ngokuba yayilizwi likaThixo liphuma ngaye. Wayengumntu kodwa wayelilizwi lenziwe inyama, yabona? Wathi ke akuthetha yayinguThixo othetha ngemilebe yomntu, yabona? Owadala imimoya namaza, umdali ngokwakhe owadala imimoya namaza wayekuye. Ngoku icinge loo nto, cinga nzulu ngoku phambi kokuba ndize kulo mzuzu wokuvala. Akumangalisi ukuba iidemons ashwabanayo ngelizwi lakhe. YayinguThixo kuye, yayinguThixo ekuKristu iidemoni zashwabana. Akumangalisi ukuba abafileyo ababebuyiselwe eluthulini babengenako ukulala apho ngelizwi lakhe. Kuba yena wayelilizwi. Wathi kuLazaro emva kokuba wayefile nuka nokunuka iintsuku ezine, ubuso bakhe impumlo yayiwile kwelo thuba lide kangako. Lazaro phuma, yaze indoda ifile yavuswa emangenyawo ngoba yayinguThixo. Lowo wayekuKristu yayinguThixo. Abafileyo babengenakuma kubukho bakhe, yayinguThixo ekuKristu. Imimoya ngokukhumbula nguThixo wadala imimoya yimpepho, uThixo wadala amaza angamandla. Kodwa ngethuba umtyholo wangena kuwo wawenza anyukelana ukuzisa intshabalala. UThixo wadala abantu bababe ngoonyana bakaThixo kodwa wathi umtyholo ungena kubo, yabona inkathaso? Ngoku yayingumtyholo wangena kuloo mimoya eyathumela isithingitshane. Wayengeke umdali owadala umoya ukuthi buyani umvani apho ndanidalela khona. Asingomdali mnye lowo wayemi apho phezu kweColorado endulini ngalaa mini, yabona? Asikwangulowa mnye wayenokuthawatha isuntsu lentlanzi alaphule kuze kukhule elinye isuntsu? Wawunganyanzelekanga ukuba abe nayo, wayesenokuyithumela. Asikwangulowo mdali mnye owadala onomatsa? Ngoko lowo wayekuKristu ukuthi, yabona? Kuba wenza imisebenzi eminye nawe ayenzayo into enye. Abafileyo babengenakuma phambi kwakhe ngelizwi lakhe. Khangela, sineengxelo ezintlanu ezinyanisekileyo zabantu befile yaze inkosi yanika umbono ngokuya kubo nokubavusa kwakhona. Nanko omnye ehleli apha kanyapha ngoku, owayefile uhleli kanyapha ngoku, nawuke ephilile ngokuhlwa nje. Waqutyulwa ukuhlaselwa intliziyo, nantsa inkosikazi yakhe ingumongikazi. Sehla yonke into yayiphelile, amehlo etshonile kuphelile, nanke ephilile. Kuba mkhulu lowo ungaphakathi ulapha kuthi kunalowo usehlabathini, yabona? Uyena mkhulu lowo nguThixo umdali, imimoya namaza amele kukumthobela. Iidemoni ziyashwabana, yonke indalo yamthobela ngoba yayinguye umdali wendalo. Usakucinga ngaloo nto isusa konke ukwazi ukuze siziqonde ezi zinto, yabona? Yintoni na? Asingomntu, umntu akanakuyenza loo nto, umntu uyinxalenye yendalo, yabona? Kodwa imimoya namaza ithobela umdali, yabona? Umdali ke onokwenza oko, kuba lowo ungaphakathi kuni nguyena mkhulu kunalowo usehlabathini. Lowo unako ukwenza isiphithiphithi ngulowo usehlabathini. Lowo ukuni ngumdali owayenzayo imimoya. Unokumkhalimela umtyholo aphume kwimimoya kubekho ukuzola lakhe. unako ukukhalumela umtyholo aphume kukhwithelo ukuze ke kungabikho sitshingitshane. Ungumdali kwaye nguyena mkhulu lowo kuni kunalowo usehlabathini, yabona. Umtyholi ngowehlabathi, ihlabathi lalilelakhe, lahlala lilelakhe. Utheni na ukuwa okukhwezi nyana wesifingo, yabona. Eli hlabathi lilelakhe, kulapho wathi wakhatywa waphuma ezulwini wabuyela khona, yabona. Yayinguye wathi kuKristu, ezi zikumkani zezam, ndenza ngazo ngohlobo endithanda ngalo. Zezakhe kwaye nguye lowo usehlabathini. UYohane wayesandula ukuxela abafundi, nivile bamchazi uKristu lowo uzayo, usele lapha esebenza kubantwana abangevayo. Kodwa bantwana nani ngoba eli hlabathi, nina ningabakaThixo. Kwaye lowo kuni nguyena mkhulu kunalowo usehlabathini, nguKristu lowo ekuni. Lo ke lowo wadala amazulu nehlabathi wenziwa wabonakalaliswa emntwini onguYesu Kristu, uThixo ekuKristu elikholelanisa naye ngokwakhe ihlabathi. Masithi ke uthi lo yayingunyana kaThixo nangoko, mzana uBrenham. Kulungile, masifumanise ukuba yena kanguyena ongunaphakade uThixo ngena siphelo. Yayingoyena mkhulu lowo waye kuYoshua unelanga, kwaye uYoshua yayingumntu ozelwe ngesono njengam nawe. Kwaye wayengoyena mkhulu lowo waye kuYoshua naselangeni elalihamba ngokwemithetho kaThixo. UThixo waliyalela ilanga ukuba likhanye lizijikelezise, kwaye lilawulwa libanjwe imithetho kaThixo. Kodwa nguyena mkhulu lowo waye kuYoshua kunokuba yayinjalo imithetho kaThixo, ngoba umdali ngokwakhe waye kuYoshua ngethuba uYoshua akhangela phezulu elangeni wathi, wena ima apho kuloo ndawo kuyo, nawe nyanga jinga apho ukhoyo ndide ndiligqibe eli dali. Laze ilanga nenyanga lamthobela, kuba lowo waye kuYoshua wayenguyena mkhulu kunenyanga nelanga. Lowo waye kuYoshua, lowo waye kuMoses yayinguyena mkhulu kuneyiputa. Iyiputa yayimikhosa namandla ehlabathi, babeleyisa ihlabathi ngelo xesha. Kodwa wayenguyena mkhulu lowo waye kuMoses kunoba yayinjalo iyiputa, ngokuba uMoses wayoyisa iyiputa. Nguyena mkhulu lowo waye kuMoses kunendalo ngokwayo. Wakha wayicinga into yokuba uThixo alithatha elizwi lakhe walinika uMoses waze wathi, hamba uye phaya uyalele ilanga ukuba lingakhanyi. Laza ilanga lamnyama tsiki. Ngaba kunjalo? Angalenza ilanga ukuba likhanye namafu abuyele umva, okanye anganako ukwenza ukuba ilanga libe mnyama. UnguThixo, angenza nantoni afuna kuyenza, kwaye yena ukumntwana okholwayo. Amen. Yiloo nto kwakungekho ntango mba ibonakalayo, isenokuba kwakusebusika akukho zimpukane. Kodwa uThixo wathi kuMoses, hamba yokuthetha amazwi am, kwaye ndiyakubeka engqondweni yakho into oya kuyithetha, uze uphumele phaya uchole uthuli lomhlaba uluphose emoyeni uthuli. Waze wathi makubekho intango mba, kwaye intango mba zazihlukuluza ngokuphandle iintshi ezithile ubunzulu phezu kwawonke umhlaba ngeeyure ezimbalwa. Ngaba kunjalo? Umdali. Kwakungekho masele ngokwayolula into ngayakhe, wathi makubekho amasele abakho ke kwindawo yonke afumba lathi elizwe lonke lanuka. Ngaba kunjalo? Wathi akufika kulwandle olubomvu lwabe lusendleleni yakhe, uThixo wathi, thetha nolwandle. Waze uMoses wathetha nolwandle, kwaye nguyena mkhulu owaye kuMoses kunokuba lwalunjalo olwandle ngokwalo. Ngaba kunjalo? Oh bethu, ngoku uyabona nguyena mkhulu lowo waye kuMoses kunalowo usehlabathini. Nguyena mkhulu lowo waye kuMoses kunayo nayiphi na indalo esehlabathini. Wayiyalela indalo kuyo nantona uThixo awayemxelele ukuba ayithethe, wayithetha. Lo Thixo mnye ukuthi ngokuhlwanje, hayi ukuthi unathi kuphela koko ungaphakathi kuthi, uzibonakalisile ukuba ungaphakathi kuthi. Nguyena mkhulu lowo kuni kunalowo usehlabathini. Soyika ntoni ihlabathi? Apha ngenye imini bafumanisa uhlobo oluthile lezinyo legongqongqo lakudala apha phezulu ekujikeleni kwe. Ndiqinisekile ukuba nakhe neva ngaloo nto nonke apha phezulu kwinxanxasi zeNiagara. Athi lalinobunzima beponti ezintandathu. Ndacinga uba babeza kuthi livela emntwini, kodwa ndicinga ukuba ekugqibeleni balichaza njengelesilwanyana sangaphambili kwezimbali. Ezo silwanyana neneni zaziphila ngexesha elithile phezu komhlaba. Ziphi ngoku? Uyazi uba uThixo namandla onke unako ukuba ngayalela amagongqongqo wabekho phezu komhlaba kwiyure elandelayo angangamashumi amane emayile ubufumi. Uyazi uba uThixo angalitshabalalisa eli hlabathi ngentakumba? Wayenako ukubiza intakumba? Siyaphi iza kufa? Kwenzeka ntoni kwimpukane yasendlwini? Kwenzeka ntoni kwintethe? Uyafika busika kube ngamashumi amane ngaphantsi kweqanda, kwaye bakuphuma into asahlobezayo intethe ezibakuyo zibakuyo yonke indawo sivela aphi ungumdali ozithetha zibekho unguthixo indalo iyalithobela ilizwi lakhe apho abaninzi benu bothuka khona babanemihlali yokuba uthixo athi yenza into ethile baze bathi nguyitsho inkosi ngeli thuba ingenguye naso isizathu sokuba ingenzeki kodwa xa inguthixo ngenene okuxelelayo kunyanzelekile uba yenzeke imele ukuba lolo hlobo xa uthixo ayithetha inyanzelekile ukuba yenzeke nguyenamkhulu lo waye kumosisi kunalo wayeseyiputa yenamkhulu lo waye kumosisi kunayo nantoni na ufaro waye nokuyenza konke okokuthakatha kwakhe yenamkhulu lo waye kumosisi kunalo waye kwabo banobuqi yabona yenamkhulu lo waye kumosisi kunayo yonke indawo yenamkhulu lo waye kudaniyeli wayemkhulu kunengonyama waba nako ukuzimisa ezo ngonyama zilambileyo ngoko nantoni na enokumisa nantoni na inkulu kunaleyo imisileyo ngoko iingonyama zangxama zaphuma zilambile zisiya kudla udaniyeli kwaye wayengoyena mkhulu owaye kudaniyeli kunalo wayesezingonyameni ngoku xa ingonyama yadalwayo ekuqalekeni yayisisihlobo somntu ngusathana lo zenza ukuba zenzelaa nto injalo loo nto kwimillennium iingcuka nemvana ziya kudla kunye nengonyama iya kudla indiza njengenkomo kwaye iya kungqengqa kunye nenkabi azisayi kwenzakalisa zitshabalalise kwimillennium imillennium sisigaba sexesha seminyaka eliwaka le minyaka yophuma umtyholo uya kube mkile umtyholo lo uzenza ezo zilwanyana zasendle ukuba ziqwenke ziqhaqe zidle nezinto ezinjalo ngolu hlobo zenza ngalo ngusathana owenza loo nto kodwa nguyena mkhulu lo waye kudaniyeli nalo wayesezingonyameni yabona nguyena mkhulu lo waye kuloo mprofethi nalo wayesezingonyameni nguyena mkhulu lo waye kubantwana bamahebhere nguyena mkhulu lo waye kubo nalo wayesemlilweni kuba badulelwa emlilweni waze lo waye kubo bakunye nabo wawubamba umlilo ukuze ungabatshisi lakuba iziko lalenziwe shushu ngokuphinde kasixhenxe kunobala libashushu lenziwe shushu akunjalo yena mkhulu lo waye kubantwana bamahebhere kunalo wayesehlabathini wayehleli apho unebukanetsari okanye imbheleshetsari unebukanetsari ndiyakholwa inguye owayenze iziko lomlilo ukuba lenziwe shushu ngokuphinde kasixhenxe kunobala linjalo ephenjelelwe ngusathana ukususa aba bantu ngoba babemele ilizwi likathixo waze wabathulela kweli ziko lomlilo liphindwe kasixhenxe ngobushushu kunobala linjalo laze labi nako nokubatshisa kuba nguyena mkhulu lo wayekushedule kumishe kunoabhedniko kunalowo usehlabathini ngokuqinisekileyo obedu nguyena mkhulu lo wayekueliya kunalowo wayekwisibhakabhaka esinjengesinyithi kuba wayonako ukuzisa imvula kweso sibhakabhaka esinjengesinyithi kuba ingazange ine iminyaka emithathu neenyanga ezintathu nguyena mkhulu lo wayekueliya kunokufa kuba kwathi kwakufika ixesha lakhe lokuba afe uthixo kwanomprofeti dala ediniwe wayekhalumela uyisebhele na konke ukuqaba kwakhe nezinto zangoku waye wayebudinwa ngoko akazange avume nokuba ahambe ukugoduka njengoba wenzayo inoko wathumela inqwelo yamnyusa yamsa ikhaya nguyena mkhulu lo wayekueliya kunalo wayekwiyerusalem nakwayuda nasezintabeni nguyena mkhulu lo wayekueliya kunokufa ngokwako nguyena mkhulu lo wayekueliya kunengcwaba kuba waliqakatha ingcwaba wakuqakatha ukufa wasuka ke waya ekhaya ngenqwelo yabona nguyena wayemkhulu lo kwaye wayekueliya wena uthi o kulungileyo indoda enkulu leyo yima umzuzu nje ibhayibhile ithe wayengumntu onoluvo olunjengolwethu njengawe nam njalo loo nto kodwa wathi akuthandaza wakholwa ukuba wayenako oko wayekuthandazela le nto uyesu wayithethayo ukuthi xa sukuba nithandaze kholwani ukuba niyokuzamkela izinto nisukuba nizicela noba naso wathandaza ngonyaniseka ukuba ingani yazayana iminyaka emithathu neenyanga ezintandayo yabona uyena mkhulu lo waye kueliya kunendalo ngoko uthini ngokuphilisa abagulayo yabona yena mkhulu lo ukuwe kunokugula yabona ngokuba sisiphazamiso eso siphazamisa kwa imithetho kathixo ukugula kusizo ngoko nguyena mkhulu lo ukuwe ongumphilisi nomdali kunomtyholo ophazamise kwa inkqubo yobomi bakho nguyena mkhulu lo ukuwe kunalo usehlabathini yabona nguyena mkhulu lo waye kueliya nguyena mkhulu lo waye kuisaya kunoba enjalo amaxesha okanye nabantu nakwabo baprofeti ngokuba babona ngaphaya kwexesha yabona Uyena mkulu wayekuyobi kunempethu ngokwazo nokufa nengcwaba ngokuba ngombono wabona kuza kwenkosi wathi umhlawuleli wam uhleli ngemihla yokugqibela uyakuswema phezu kothulu lomhlaba kwaye nangona impethu ziwutshawalalisile lo mzimba kodwa ndiyakumbona enyameni yam uthixo. Uyena mkhulu lowo wayekuyobi kunokufa. Uyena mkhulu kuba ukufa kwazama ukumthabatha kwabi nako kwamngenako ngokuba wathi ndiyakuvuka kwakhona waza wenza njalo wakwenza. Phulaphula ndinqwela ukuba sibe besinexesha lokuqhubela phambili noku kodwa ndingathanda ukubuza umbuzo endake ndeva kuthethwa ngawo ngenye imini ngokristu okuwe ngoku musa ukuthembela ngento ethile oyenzileyo uthi ndive ukungcangcazela okuncinci ndithethe ngelwimi ndixhentse ndikumoya ndingachasenanga noko ngoku ilungile loo nto uyabona injalo kodwa musa ukuthembela ngaloo nto uyabona ubomi bakho bumele ukuba bube yile nto nantsi eyona nto wena nale nto ndimele ukuba nibe banye yabona ukuze le nto izibonakalise yabona ngoku ungathini ukuba ngokuhlwa nje ubunokuthi ngentliziyo yonke umoya kashakespeare ubuphila kuwe ukuba ushakespeare bephila kuwe uyazi into obuya kuyenza buya kwenza imisebenzi kashakespeare buya kwenza njalo buya kuyila izibongo nemidlalo yeqonga njalo njalo ngokuba ushakespeare wayelolo hlobo lwecule umbhali omkhulu umbhali wezibongo ngoku uba ushakespeare bephila ngaphakathi kuwe imisebenzi kashakespeare ubuya kuyenza ngaba kunjalo bekunokuthini uba ubeethoven bephila kuwe bekunokuthini uba ubeethoven bephila kuwe uyazi into obuya kuyenza uyawubhala amaculo njengobeethoven umqambi omkhulu uyawubhala amaculo njengobeethoven ngoba ubeethoven beyaba bubomi bakho buyakuba ngubeethoven ebuye wangena kuwe kwakhona ukuba ubeethoven bephila kuwe imisebenzi kabeethoven buya kuyenza ukuba ubeethoven ebephila kuwe ngaba kunjalo kodwa lowo ungaphakathi kuwe ungukristu waye ukuba ukristu ungaphakathi kuwe imisebenzi kakristu oya kuyenza ukuba ukristu uphila kuwe watsho kuyohane ongcwele isahluko shumanesini vesi shumanesibini lo ukholwayo kumisebenzi endiyenzayo mna uya kuyenza naye yena ukuba ubuku Kristu okanye uKristu ephila kuwe ngoko uKristu lilizwi ngaba kunjalo kwaye ilizwi liza kubaprofeti bakhe yabona kwaye ukuba wena uKristu uphila kuwe imisebenzi kaKristu iyakwenzeka ngawe ubomi kaKristu bungaphilwa ngawe imisebenzi wayenzayo ubomi obuphilayo nayo yonke into ingaphila kuwe kanye njengokuba ushakespeare okanye ubeethoven okanye nokuba ibingubani nawe bephila kuwe ukuba ubomi bakhe kodwa ukuba usaphila ubomi bobakho ngoko imisebenzi yakho oya kuyenza yabona kodwa ukuba uphila ubomi kakristu ukuba ukristu ngaphakathi kuwe uyena mkhulu lowo kuwe kunalowo usehlabathini ukuba amathandabuzo akho nokudideka malunga nezithembiso zikathixo kuwe ngoko ukristu akakho yabona unemihlali nje kodwa ukuba ubomi ukuba uKristu uphila kuwe ilizwi lakhe uya kulinakana kwaye isithembiso sakhe uya kusenza yabona uyakwenza njalo xa sukuba nithandaza kholwani ukuba niyakuzamkela izinto enisukuba nizicele niyakuziphiwa ukuba nithe kule ntaba suka ningathandabuza entliziyweni yenu kodwa nikholwe koko nikuthethileyo uyakwenzeka niyakuba nako oko nikuthethileyo uba uyasebenza nam ndiyasebenza kude kube ngoku inenenene ndithi kuni unyana kanakwenza nto ngokwakhe kuphela koko akubona uyise kwenza kona oko unyana uyakwenza yabona waye xa uyise embonisa ayakwenza wayephuma phaya ngaphandle kokusilela kuyona ntoni na athi mayenzeke ibe yayisenzeka waye loo kristu mnye uphila kuwe uphila kuthi ngoko siyakwenza imisebenzi yakhe ngokuba ukristu lilizwi kwaye isithembiso selizwi sisisa impiliso kuwe niyakholwa loo nto ngokuqinisekileyo wathi andiye kunishiyani izinkedama njengoba bendithandaza ndacela kwithi utyana elidlulileyo phaya kumateyu isahlulumabinesine yabona okanye kumateyu isahlulumabinesibhozo ifesi yamashumabini yabona wathi ndiyeza kuni ndiyakuba kuni ndi isimelabizo somntu ukristu ekwimokamoya uyakuza aphile kuni ngoko awusayi kuba ngowakho awusayi kuba sisiqu sakho kwakhona ndiyakuba kuni kwaye nguyena mkhulu lowo ukuni kunalowo usehlabathini yabona amahebhere sahlosimenesithathu fesi yesibhozo athi nguye izolo nangona phakathi lowo wayekunowa wayemkhulu kunemigwebo yamanzi kwaye lowo ukuwe nguyena mkhulu kunemigwebo yomlilo yabona lowo ukuwe nguyena mkhulu ngokuba nguye owahlulayo umgwebo wakweyisela umgwebo yabona akoko yika ngaloo nto yabona ungaphakathi phaya ewe uyena mkhulu lowo wayekunowa kunalowo wayekwimigwebo yamanzi eyatshabalalisa ihlabathi elalingakholwa ngokuba uNowa wakholwa kwaye nguyena mkhulu lowo wayekuyo owakholwayo kulowo wathetha naye kunalowo wayesehlabathini ukuze uNowa asinde kuwo wonke umgwebo ngenxa yelizwi likathixo lalelo nalikhulu kunawo waze waphakanyiselwa ngentla kuyena mkhulu indlela sinokukhe sibambelele kuloo nto okomzuzwana ngayo yabona yena mkhulu lowo wayekudavide kunalowo wayekubhere eyaba igusha yakhe yena mkhulu lowo wayekudavide kunaloo ngonyama yangenayo yathabatha liye kumatakane akhe uyena mkhulu lowo wayekudavide kunotshaba ugoliyati umfilisti omkhulu wema apho ekwishumi elinesibini ishumi elinesine lenyawo ubude neshumi elinesine leintshi ubude beminwe yakhe enomkhonto onjengenaliti yomlungu egqunywe wonke ngee-intshi ezimbini okanye ezintathu ubukhulu zenkcenkce okanye intsimbi isinyithi kodwa oko kwakudavide yayiko kona kukhulu kunoko kwakukuye wayengamandla izihlunu wayengumlwi wayenako wathi nje angamthathi udavide ngencam yomkhonto wakhe amxhome phezulu zize iintaka zezulu zim waze udavide wathi uza kumnjengomfilisti egameni lomfilisti undiqalekisa egameni lesitshixo samafilisti waze wathi ukhayisile ngoko uyakwenza kwaye uza kum unerhele nomkhonto kodwa mna ndiza kuwe egameni lenkosi uthixo kwaye namhlanje ndiyakuyisusa intloko yakho emagxini akho wayenza ke loo nto ngokuba nguyena mkhulu lowo wayempembelela udavide ngaloo nkuthazo nguyena mkhulu lowo kuwe kuneso situlo sesigulane nguyena mkhulu lowo kuwe kunaloo mandlalo wesigulane uyena mkhulu lowo kuwe kunaloo mhlaza cancer uyena mkhulu lowo kuwe kunoko kubambeka uyena mkhulu lowo kunayo nantoni na ekhoyo umtyhola nokuyibeka phezu kwakho uyena mkhulu lowo kuwe kunalowo usehlabathini uyena mkhulu lowo ewe wayenguyena mkhulu udavide okwakudavide uthixo ekudavide ungaphakathi kuthi nguye ukristu wayengumeyiswalo lonke utshaba eseyisela thina ngethu wayelapha emhlabeni wasoyisa isono wakoyisa ukugula wakoyisa ukufa wasoyisa isoko waloyisa ingcwaba waye ngoku uphila ngaphakathi kuthi njengomeyisi wakoyisa ukugula isoko ukufa ingcwaba kweza kuthi ukuzawusikhulula kuso zonke ezo zinto waye nguyena mkhulu lowo kuni nalowo unokubeka zonke ezikohliso phezu kwenu ewe uyena mkhulu lowo kuni kunalowo usehlabathini yiloo ndlela ayenzeka ngayo la mmangaliso yiloo ndlela owathi ngayo loo moya wapheza ngala mini angabanako umntu ukuyenza loo nto hayi mhlekazi akunakwenzeka ngethuba endandimi apho ndilila abe loo mazi ayegukuma waze bangapha apha babephaa phezulu masibone izandla zenu phakamsa isandla sakho wonke umntu wayephaya phezulu phaya phezulu ekolorado ngelo thuba lungeli umzana ufred ndiyaqonda nguye kuphela owayekho ngoko bendicinga ukuba umzalwana uman ulapha kodwa umzalwana evans wayephaya phezulu ngelo xesha ewe kunjalo kwaye ewe qaphela asiyonyaniso leyo asiyondlela eyenzeka ngayo leyo imvula zapheza nemoya yapheza ukuvuthuza yayintoni leyo kungelizwi lam hayi ngoku wandixela ukuba ndiyenze loo nto kwaye ngoyena mkhulu lowo kuthi kunayo nayiphina indaba asingothixo omnye owayenokuzolisa amazwe ayolwandle ukwenza imoya ukuba ibuyele emva kwiindawo zayo akanguye lowo wakwaziyo ukulenza mnyama ilanga onako okwenza ilanga likhanye ngoko kuyena mkhulu lowo kuni nalowo usehlabathini yabona lungile ngoku naso sizathu sokuba le mmangaliso yenene yenzeke kungokuba sisithembiso sikathixo izinto endizenzayo mna ndiyakuzenza nani uyohana ongcwelisa hloshumene sini vesi eshumene esibini yena ukristu wazolisa imoya namaza ungumdali wayo usengumdali kanye njengoba wayenguye ngoko nguye izolo namhla nangonaphakade waphilisa abagulayo watshabalalisa isono waza kuguqulela kuwe konke oko weza kuwe ukuze abe nokuhlala kuwe woyisa zonke ezo zinto ukuze abe nokuze aphile kuthi lo ungumeyisi owazoyisa kakade ezo zinto waqondakalisa ngezibhalo oku wabuya waza koyisa yonke into waqondakalisa kuwe ukuba unguthixo omnye waye emva kweshumi elinethoba lamakhulu eminyaka nako esenza into enye phakathi kwenu njengoba wayenzayo ngoko owoyisa ukufa isoko okugula kunye nengcwabo lo kristu lo ungulowo lo unguye okuni ungukristu njengoba uYohane wathi lo ukuni mkhulu kunalowo osehlabathini yayinguKristu lowo lo ngoyena mkhulu kunalowo osehlabathini ngoba waleyisa ihlabathi waye nguyena mkhulu kunazo zonke ezo zinto ngokuba wazeyisela thina waye thina singaphezu kwabeyisi ngaye lowo wasithandayo wazinikela ngenxa yethu ukuze abe nako ubuya enze imisebenzi yakhe ngathi kuqondakalisa kuthi ukuba unguye izolo namhlana ngonaphakathi ngethuba wayelapho emhlabeni waqondakalalisa ekumeni kwakhe phakathi kwabantu ukuba wayengumesiya wayenako ukuqonda kuqalwe iincingane zentliziyo zabo kwaye ibhayibhile yathi uMoses watsho ukuba uya kuba ngumprofeti ingaba kunjalo wayezazi iimfihlelo zentliziyo wayesazi uba babe ngoba nabantu wayesazi uba yayintona yengundonakele kubo siyibone loo nto isenziwa ixesha emva kwexesha siyazi ukuba abafileyo bavusiwe bephuma kanye kwabafileyo abanye babo babefe kangangosuku olunesiqingatha ngoko efe ngentsasa ethile baze babuyisela ngobo busuku bahamba busuku bonke kwathi ngemini enkulu yosuku olulandelayo okanye kancinci emva kwemini bazawungena apho intente yayikhona usana oluncinci lwalufile lubanda lulele ezingalweni zikanini yaza inkosi uthixo yaluzisa yathetha ilizwi lobomi lwazolo sana lwafudumala lwaqala ukukhala lalubuyisela ezingalweni zikanini unkosi kastatcliff emi apho ekubona oko kusenzeka naso sisathu sokuba abe walila elilela olwakhe usana efuna ukuba ndibhabhe ndiye ejamani kodwa inkosi yathi sisandla sam eso musa ukukhalimela oko yabona wazingcono wathi akuxela umose sithi thetha neliwa musa ukulibetha oko kwakuthetha ukuthi thetha musa ukulibetha yabona umele ukuba uthobele oko athi kwenza kodwa ukho mntu unokwenza nto ngokwakhe umele ukuthi eve kuthixo kuqala ngoku ilizwi likathixo lathembisa ukuba uyaphila kwaye ngokuba ephila uyaphila wathembisa ukuthi imisebenzi endiyenzayo mna uyakuyenza nawe imisebenzi eminye kuphela nje ikokuthe chatha kwayo niyakuyenza ngokuba ndisiya kubawo weyisa zonke izinto ungulowo emisa yena ungulowo wenza abona matse loo nto yenzeka kabini lo yenzeka ngethuba elithile ezantsi kwakho tshali yazi yenzeka apha phezulu ngethuba abazalwana umzana ufred nomzana ubanks nabanye babephaya kunye nathi yenzekile ejabane ngethuba elashumi elinesihlanu lamaxhwele kwicala ngalinye kum athi ngokuba ubhili kunye nomzana wakanbrit babengavumeli ukubabonane nam aze athi kulungile sakwenza loo ntente iphaphatheka imke aze ahlala phantsi apho nokuthakatha kwawo ukukhulu ebiza kuthixo wawo umtyoli nako ke esizisa isitshingitshane malunga namashumi amathathu amawaka okanye amashumi amane amawaka amajamane epha phandle yabe intente iphakama nje isihla inyuka ngolu hlobo bona abe esika athabathe isikere asika usiba alukhombe ema ngolo hlobo abiza okwawo eqhubela phambili nokuthatha kwawo ebiza amagama amathathu angcwele athi uyise unyana umoya ingcwele lululu uyise unyana umoya ingcwele lululu iqhubeka ngolo hlobo kwaye eneneni isitshingitshane seza ngokuqinisekileyo ungumphathi wamandla esibhakabhaka usathan abiza ke isitshingitshane kwaye ngoku naloo ntente inkulu yayihleli apho kanjalo obethu yayinokugquma malunga nesakhiwo sesixeko yabe yakhiwe yakhwe ngezibini kwizini iyiseyile nje ebehleleyo phezu kwayo umoya wangena ngaphantsi apho waqalisa ukuyiphakamisa ngolo hlobo waze lo moya nemibane ibhabha kanje ndaqhubeka ndashumayela nje waze o ayeqhubeka ke ekuthakatheni okukhulu eqhubeka ngolo hlobo ebiza lo magama amathathu amancinane angcwele esithi amagama abalulekileyo amathathu angcwele uyise unyana nomoya engcwele macala amabini ngolo hlobo aze nambona ethoba engqongo ezidimoni apho koko engabothwanga aze ndathi kumzana uloster musa kukutolika oku ndathi mzana wakenbrit khawuthandaze ndaze ndathi nkosi thixo mdala wamazulu nomhlaba nguwe ondithume apha ndibeke unyawo lwam lomhlaba wasejamani egameni likayesu kristu ngokuba wena ondithume apha wayela lifo alinagunya phezu kwam alinalo ngokuba ndithandisiwe ndathunyelwa apha kusenzela usindiso lwabantu ndiyakuyala egameni likayesu ukuba umke apha zabe iindudumo ziqhubeka qum 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 ziqhubeka grr zasongeka zemka zayakutsho ngapha kwentente zindilela emva lavela ilanga kwisithuba semizuzu elishumi kwakukho malunga neshumi lamawaka ababemi esibingelelweni nezinto ezinjalo bekhalela inceba ngokubona amandla kathixo ngoba uyena mkhulu lowo kuni kunalowo usehlabathini yabona uyena mkhulu lowo kuni kunalowo usehlabathini yabona intshutshiso kule nto mzalwana tate asihlonelinye ixhala konke ubukhulu bukathixo kwaye yena ukuni niyakholwa loo nto ngoku ndidlule kakhulu exesheni lishumi elinesihlanu lemizuzu umalunga nalo emva kwethoba kwaye ndiyazi uba abantu banendlela ende abasamele ukuqhuba kuyo masithobe iintloko zethu okomzuzwana nje oba uthixo wena uyazi necolorado uyazazi ezo zinto ukuba ziinyani kwaye ndizithethela uzuko lwakho ukuze aba bantu babe nokwazi emva kwakho konke ukuqondakalalisa kwenzululwazi kwemifanekiso nokwemisebenzi kamoya engcwele Waye inkosi wena uyazi kuba yena ukubandaxela ngokucacile ebantwini nokuba nihlala nisenza njalo ukuba kungenxa yokuba akuthembisayo oko. Waye ulapha uzama ukufumana umuntu othile onokuthi uzingqinele ngaye kuze enze abanye babone ukuba uyaphila. Waye wena usenguwe izolo namhlanje nangona phakade. Ndiyakuthandaza nkosi ukuba ube nenceba nokuze usikhokele usibonise kwiingcinga zethu. Kukho abo bahleli apha abagulayo nababambekileyo. Baninzi mhlawumbi banokuthi bafe ukuba bafumane uncedo oluvela kuwe. Abaninzi babo mhlawumbi basekupheleni kwendlela apho oogqirha abanganako ukubanceda kwakhona. Wena unguThixo kwaye unguwe izolo namhlanje ngaphakade kwaye ubukho bakho bulapha. Kwaye nkosi asazi ukuba yakuba yintoni alamandla esithathu njengokuba siye sabhekiselela kuwo uba yakubakho andazi uba yintoni na. Kodwa sazi into enye uba amandla okuqala ayeyingqibelelo amandla esibini njengokuba esisihlanu yayiluba balo. Waye Thixo ndiyathandaza ngokuhlwa nje ukuba wena uzityile kuthi ukuze emva kwezinto zokuthi lowo ngaphakathi kuni waye wena wathi imisebenzi endiyenzayo mna niyakuyenza nani waze wathi wawungenzi into engathanga uba waye sikubonile oko wena wakwenzayo ngethuba owawunako ukumxelela umpostile Petros ukuba wayengubani na nokuba yengubani na igama likayise. Waxela uNathaniel uba yayintoni na akufunayo nendlela aweza ngayo ukuzabe lapho nalapho wayekhona ngaphambili nento awayenzayo. Waxela umfazi equleni ngezono zakhe nento wayeyiyo ephila ekrexezeni nala madoda amathandathu amahlanu awayenawo nenye wayehlala nayo ngoku ingengomyeni wakhe usengulo Thixo mnye. Waxelela yayimeko kaBartolomeo imfama njengokuba wayemi apho kodwa nangoko entliziyweni yakhe wayenako ukubona ukuba angabona ukuba enguYehova owayebonakalasiwe kubunyana bukaYesu Kristu uba wayenako ukuzazi izililo zakhe waze wakwaza wena nyana kaDavide ngenzele inceba yaze loo nto yakumisa waze wajika wamphilisa. Oh bawo umxelela ukuba ukholo lwakhe lwalumsindisile lo mfazi mncinci waseanemiya ekwathi ngelithombo legazi nokuguquka kobomi laye kwiminyaka emininzi lalingaphezi wayegqibe yonke imali yakhe koogqirha kungabikho namnye onokumnceda. Weza kwenye iinkonzo zakho ngethuba uthetha nendoda egalili njengokuba usendleleni yakho yokuya kwayayiro. Lo mfazi mncinane wayethe ngaphakathi entliziyweni yakhe engenasibhalo sakukuxhasa oko ukuba ndithe nje ndachukumisa ingubo yakhe ndiyakholwa ukuba ndiyakuphiliswa. Waze wawufumana unqweno wakhe akuchukumisa ingubo yakho waze wamxelela ukuba lukholo lwakhe olukwenzileyo oku wazichaza iimfuno zakhe waze waphiliswa. Sixelelwa elizwini ukuba ngumbingelelo omkhulu ohleli kweziphezulu indawo ehleleli ukusenzela intetheleyo. Kwaye ngokunjalo ukuba wena ungumbingelelo omkhulu ngexesha onako ukuthukunyiswa kukuva izilwele zethu. Nkosi Thixo siphe ukuba wonke umntu olapha ngokuhlwa nje abe nelungelo lokuchukumisa ngokuhlwa nje umbingelelo omkhulu aze aphiliswe. Ngenxa uzuko lukaThixo ndikucela egameni likaYesu. Amen. Ngoku ingabakho amakhadi okuthandazela ndicele uBhili ukuba ingaba kukho umntu onekhadi okumthandazo. Kulungile oko ndimxele ukuba angawakhuphi. Bendicinga uba mhlawumbi ndingathatha ithuba elide njengokuba ndithetha kakhulu nje. Kodwa khangela yabona kwaye nindixelele ngethuba bendisithi ndiza kuzama ukuphuma ngecala lesibhozo niye nahleka ndaye bendisazi ukuba beniyazi into bendithetha ngayo. Kodwa ndiyandithanda yabona. Yintoni endizama ukuyenza? Ndake ndakuzama ukuzihlobo ndingenzeli ukuze kubekho umntu uthi uMzwana uBranham wenze oku. UMzwana uBranham akanakwenza nto yabona kuYesu Kristu kwaye lowo ukum ukuni nimelwe nje kukukholwa. Ingaba kunjalo? Yabona lo ukuni mkhulu kunesifo sakho. Ngoku bangaphi abantu apha abagulayo emzimbeni yabo abangandaziyo kodwa ukholo ube nokukholo nje olwaneleyo lokuchukumisa umbingelelo omkhulu? Phakamisa isandla sakho uthi ndiyakholwa. Kulungile. Oh ngokucacileyo kwindawo yonke zizandla. Kulungile. Bangaphi apho abandaziyo abaziyo ukuba ukho nto ndiyaziyo ngento eniyisweleyo nifuna ukuba uThixo ndichukumise? Phakamisa isandla sakho. Yabona yabona kulungile. Ngokutyhilekileyo akukho mntu apha nanto ndiyaziyo ngaye kanye ngeli xesha langoku yokuba uyagula. Kodwa lo mfana uhleli apha ndiyamasi ndake ndamthandazela amathuba amaninzi andilikhumbula igama lakhe kodwa ngokwasezantsi khe ndakhe uyandibhalela ngalo lonke ixesha usisihlobo sikamzwana nodade ukuthi nabanye uyeza phaya phezulu kwaye ubesiza enkonzweni ixesha elide kakhulu. Uye kuphela umntu endimaziyo ngoku umzana uDawu kokwamkwazi uphilile ungenjalo ngengahlela ngapho wayegula kakhulu ngenye imini yaza inkosi yamphilisa andimazi lo mntu kwaye andimazi ukuba ungubani nalo mntu unezintonga sokuhamba apha mhlawumbi laa mntu usesitulweni andazi kwaye ndiyanazi inkoliso yenu kodwa uthixo sezulwini uyazi ngeli thuba andiyazi into eniyifunayo andinalo nofifi kuba bunzima apha emnqubeni kuba yabona ndiyazi abantu abaninzi ngoku nantsi into ekuyiyo xa uthe wafika endaweni ngoku ndiyangena apha ngamanye amaxesha ndize ndithi kulungile siza kunika wonke umntu ikhadi lomthandazo sibangenise emgceni benyuke bezeqongeni umntu othile uyemka ngoku awunako ngoku sihlobo ndiza kuyivula intliziyo yam ndinixelele into awunako ukuyifihla loo nto into nje ocinga ngayo ndiyayazi njalo loo nto ndiyayazi into oyicingayo yabona kwaye ngamanye amaxesha uthi mzalwana ndiyakholwa ngoba kulungile uyakholwa ngokumlinganiselo othile yabona yabona ndiyayazi kwaye kanye apha kulungile ngoku kanye khona ngoku intambiso iyafika phezu kwam yabona kwaye ndiyakuva nje oko kundondoza kunjalo kubetha yabona kungongoza kuvela kwiindawo ezahlukeneyo yabona kodwa ngoku musa ungakholwa kwakhona ukholelwa wonke umyalezo kholelwa loo nto ukuba ubhalwa ngebhayibhileni ngoko musa ukukholelwa kodwa ukuba usebhayibhileni ngoko umoya oyingcwele lo uphila kuthi unyanzelekile ukuba kwenze oko ukuba siya kukhola ngaba kunjalo ndiyazi ukuba kunzima yabona akukho nto izalula kwakunzima kuye ukufa ukuze oku kube nokuveliswa kuni kwakunzima kuye ukuya ecalvary wayefuna ukuhlala kangangokuba wade wakhwaza ingabi intando yam kodwa yeyakho mayenzeke yabona engafuni kumka wayeyindoda esengumfana waye wayenabo abaninawa bakhe wayebathanda kanye njengokuba ndinithanda kodwa wayengenakuphila ukuze nabo baphile ngoko wafa ukuze siphile loo nto yayingalulanga kwanyanzeleka ukuba ayenze khangela ukufa okwakuphambi kwakhe bawo iyure ifikile ndithandaze ukuba uyisuse le ndebe kum hayi wayengafuni ukuyenza loo nto wayefuna intando kathixo ukuba yenzi ngokukhangela ukuba uya kukholelwa into enye ngoku musa ukuyenza isithunzi konke yikholwe nje kuphela yikholwe nje ngokupheleleyo musa ukuthandabuza yikholwe nje ukuba ndibizela abantu apha phezulu kumxa ukuthandazela ndize ndithi lungile ngoku lo mntu niyazi uba andinasi hayi njalo loo nto umzwana uBrenham khona ngoko uyawufumana umntu othi aha kodwa ufunda oko bakubhale kumakhadi abo omthandazo ufunda ingqondo ngokuqinisekileyo kuyokwenza oko ndize ndithi kulungile ngoku le cawa sizukhupha makhadi omthandazo ndifuna wonke umntu olapha ongumhambi ongazange abe lapha ngaphambili eme ngenyawo yabona waye kwaye ngoko umoya oyingcwele uza kujikeleza calule yonke into ekubo yabona ingaba kunjalo niyibone ngako kokubini o kulungile kukho into engalunganga ngaloo nto yabona akukho ndlela awungeke yabona okoko nje usathana enokungena ubuya kusuka nje akwenze ukholelwe nantoni na waye uyakubonisa sonke isiphoso endinaso ndinazo ke ezininzi anokukubonisa zona kodwa musa ukhangela kuzo ndingumntu yabona kodwa khumbula eli lizwi likathixo liyinyaniso kwaye ndizama ukuphila ngalo ukuba ndiphumile apha ndaqalisa ukwenza into engeyiyo into engalunganga ukona ukusela okanye ukutshaya okanye ndenza izinto ezingalunganga ungeza undibizele phantsi kuba loo nto ayifanelekanga ndifuna ukulishiya ngoko ihlabathi andifuni ukumka ngaphambi kokuba kwenzeke oko yabona andifuni ukuyenza loo nto kodwa okoko nje ndizame ukuphila ngokulungileyo ndenze okulungileyo yabona ndizame ukuphila njengokuba umkristu ebemele ndize ndivumele uthixo athathe ilizwi lakhe andive ndimi ngakulo nokokuba oko kundahlukanisa nezingako izihlobo zam zodumo lwehlabathi nezinto ezinjalo ndithiywe ngabaninzi nangamahlelo ndikhatyelwe ngaphandle nangoko ndifuna ukunyaniseka kweli lizwi lilizwi likathixo kwaye ndiyamthanda uthixo kwaye ngoko lilizwi likathixo ndiyamxelela ukuba unguye izolo namhlanje ngaphakathi kwaye yena ungaphakathi kuni ngoku ukuba ubomi bukashakespeare bebukum uphila kum ukuba ushakespeare bephila kum bendingayikwenza imisebenzi kashakespeare ukuba ubeethoven kum andiyikwenza imisebenzi kabeethoven ukuba umoya kadilinja ubukum ukuba ujohn dilinja bephila kum bendingayikuba ngujohn dilinja ukuba ubeethoven ubekum bendiya kuba ngubeethoven yabona ukuba ucastro bekum bendiya kuba ngucastro yabona kwaye ukuba uyesu kristu kum ndiyakwenza imisebenzi yakhe ngokuba nguye kwaye kazange athi kuyakwenzeka into enye yabona ngoku ebeyakwenza ntoni yena ukuba yena ebemi apha ukuba yena nguye isolo namhlanje ngona phakathi ebeya kuthi ndenza kuphela oko uba andibonisa ukuba ndikwenze ingaba kunjalo kulungile nantso indlela awenza ngayo isolo ngoku ingaba isenguye nithini ngokugula intlawulo yakho sele ihlawulo nonke ngabanye kuni sesiphilisiwe isifo senu ingaba kunjalo ngenxa yoko nonke ngabaye nixolelwe koko nimele ukuthi nikwamkele oko nonke ngabaye niphilisiwe koko nimele ukukwamkela oko ngoku kubonakalisa kuba unguye izolo namhlanje ngona phakade ukuba ebemi apha bengena kukuphilisa konke ngenxa yongakholwa kwakho uya kunyanzeleka ukuba ukukholwe oko kanye njengoba umele ukukholwa kanye ngoku yokuyaba yinto enye yabona ngoba mininzi imisebenzi yamandla awayengazange abe nokuyenza ngomhla wakhe ngenxa yongakholwa kwabo ngaba kunjalo imisebenzi emininzi yamandla anakuyenza namhlanje ngenxa yongakholwa ngoku ngubani owakuchaza kwangaphambili oko thixo ngubani owakuthethayo oko uthixo yayingubani okwenzayo oko uthixo yayingubani owathi apho ibhere ichama karibu zonke ezinye izinto nesixhenxe zonke ezi zinto ezenzekayo yayingubani owakuthethayo oko nguye ukristu okuthi eziprofetha ngathi ezityhila ukuba unguye izolo namhlanje ngona phakathi ubani owemisa imimoya ubani owadala kunomatse ikwanguye owadalela uAbraham inkunzi yegusha xa okwakhe wambiza ngokuthi nguJehova Jaira loo magama anxibeleleneyo okuhlangula asingisele kuye usenguye uJehova Jaira inkosi ezibonelayo idini ngoku ngamnye kuni ndifuna okona kunyaniseka kwenu kunzulu ngoku
If you will actually believe with all your heart.
Ukuba niyakholwa nje enhliziyweni yenu yonke. Akusayi kubakho umuntu ubuthathaka phakathi kwenu ngethuba la watch better imizuzu emihlanu elandelayo. Akusayi kubakho umuntu apha iya kuba ngabame ngeenyawo zabo bephilile ukuba nje niyakholwa. Ningakholwa. Ngoku masibone ngoku ukuba uya kuzana kuthi azityile ngelithuba sithobe iintloko zethu. Nkosi Yesu ngoku ndincede wena. Ndiyakuthobela Nkosi ngako konke endikwaziyo. Ndixolele izono zam nezigqitho zam ndiyathandaza egameni likaYesu amen ngoku masithabathe eli cala likapha umntu othile ulapha musa kuthandabuza umntu othile ongandaziyo ukuba kunokwenzeka andinakutsho ukuba umbono uyangaphi na umelwe nje ukuba ndikukhangela kwaye ukuba ukwenzi oko ngoko uyakwazi ukuba yinyaniso nayo kanyaye kholwani nje kuphela ningathandabuzi uba uyakwenza loo nto niyakukholwa emva koko konke okwenziweyo namhlanje yabona yamkela nje impiliso yakho yabona uthi nkosi ngoku ndichukumisa uYesu Kristu ngoku wanga uthixo wezulu ngasipha oko uyena mkhulu lowo kuni uKristu nalowo usehlabathini ngoku enkonzweni apho simchukumisa khona uyazibonakalisa kwakhona njengokuba umfazi wamchukumisayo uthixo ngokristu wazibonakalisa iintswelo zakhe ndiyabona ngoku phaya ekoneni apha ukhangeleka ngathi indoda ibambeke kakhulu hayi asiyiyo umfazi ethandazela indoda kwaye loo ndoda ayikho apha
And he's dying with cancer.
Koko ngumfazi ndibona ukuba lo mfazi wakhe nguyise wakhe kwaye ufa ngumhlaza icancer ubambeke kakhulu.
The man's not here. He
Loo ndoda ayikho apha kwenye indawo. Asiliyo neli lizwe. Use ise Georgia. Thandaza njalo. Kola inhliziyo yakho yonke ngoku. Thandaza njalo.
The woman's name is praying is Mrs. Jordan.
Igama lalo mfazi uthandazayo liunkosikazi Jordan.
She's not from Georgia.
Akaveli eGeorgia. Uvela eMantla Carolina.
If that's right.
Ukuba kunjalo nkosazana imangenyawo zakho.
All the truth.
Ulungile inyaniso yonke.
Was she praying for such?
Ubuthandazela ukunjalo. Uyakholwa ukuba lo kuwe mkhulu kunalo osehlabathini? Uyakholwa ukuba lo ukhangela nantsi enye into. Wafumana uqesho olukhulu kwimihla yakho yobutsha okanye into enye ngokukhangeleka ngathi uxubene okanye uhlobo oluthile lobuKristu. Akangomfundisi utata wakho okanye umntu othile lolo hlobo omnye wabantu bakowenu okanye into enjalo? Umyeni wakho nguye kanye. Ndibona umntu othile ebingakuwe eshumayela ivangeli kwaye wawusenkonzweni wayehlangene nawe. Ulungile nantso ke. Ngoku elinenekazi andilazi kodwa uThixo uyamazi lo mfazi. Ngoku unento encwadana yakho epokoto, itshefu encinane okanye into ethile apho. Kulungile ngoko ungabe wakuhlala phansi uzibeke izandla zakho phezu kwalo tshefu ungathandabuzi. Lowo ungaphakathi kuwe nguyena mkhulu kunalowo ubulala utata wakho. Kholwa ngentliziyo yakho yonke ngoko kuya kuba njengokuba ukholwa. Ngoku ndifuna ukunibuza into, andimazi laa mfazi. Ngokwam ukwazi lityeli lokuqala ndiyaqikelela ndimbona. Kodwa yena uhleli phaya kwimeko yokuphelelwa lithemba ethandaza. Waye kwalo Thixo wakwaziyo ukuguquka axele laa mfazi ngethombo lakhe legazi, ikwanguThixo omnye lo ulapha ubonakalisa ukuba lo kuni uleyisile ihlabathi. Niyakholwa? Ukuba ndingaba nokukholwa nje ningathandabuzi. Sisathetha ngecancer, ndibona elo thunzi limnyama kwakhona liphezu komfazi ohleli kanye apho. Unecancer yomqala, waye kwimeko embi, waye bekhe wathandazelwa izama ukwamkela impiliso yakhe. Osikazi Burton, ukuba uyakholwa? Andimazi laa mfazi, kodwa ukuba uyakholwa ngentliziyo yakho yonke, yenene into inye mandicacise okuwe. Into ozama uyenza ulahlekelwe lilizwi lakho ngenxa yayo, kwaye uzama ukuthandazela ilizwi lakho ukuba libuye. Ngaba kunjalo, shukumisa isandla sakho kanje. Ngoku lo mfazi ungowasemzini kum, andimazi. Niyambona? Injalo loo nto. Ewe, nankuya, yabona? Uyena mkhulu lowo kuwe ukholo nokumchukumisa kunalowo usemqaleni wakho. Niyakholwa entliziyweni yonke?
Sister Larson, I do know you.
Dade uLarson, ndiyakwazi.
She's my landlord.
Ungumnini indawo endihlala kuyo. Kodwa dade uLarson, uye kwagqirha okanye into enjalo, uye kwagqirha okanye into yenye, ulindele uqhaqho. Njalo loo nto, ingabe njalo?
Greater is he that's in you, Sister Larson.
Uyena mkhulu lowo kuwe, dade uLarson, kunalowo osehlabathini.
Jesus said I was a stranger.
UYesu wathi ndandingowasemzini naza nandingenisa endlwini. Konke endithe nakwenza kwaba ngabona abancinane bam ndikwenze kum. Oh, bawo wasezulwini, yiba nenceba. Ucinga ntoni? Lindele luqhaqho na. Ngowasemzini kum. Ngaba kunjalo? Awungowalapha. Uyandazi kodwa mna andikwazi. Kodwa uThixo uyakwazi. Uyakholwa yiloo nto? Ulindelwe luqhaqho. Awuhlali apha, ukufutshane eBedford, eSpringville, into elolo hlobo. Ulapho kanye eSpringville. Nkosikazi Burton, hayi, ndicela uxolo, bendingathethi oko. Nkosikazi Parker, ligama lakho yelwa sililo? Uyena mkhulu lowo kuwe nalowo uzama ukukubulala. Ngaba kunjalo? Uyakholwa ngentliziyo yakho yonke? Ngoko awusayi kuluswela uqhaqho ukuba uyakholwa. Cinga ntoni ngayo yonke le nto, dade? Andikwazi, ungowasemzini kum. Uyakholwa kum ukuba ndingumprofeti wakhe? Uyakholwa? Enkosi. Thixo uya kuyihlonela loo nto. Ungunkosikazi White, uvela eFort Worth, eTexas. Unesifo sezihlunu nemeko yemithambo luvo. Ubambeke kakhulu, akukho themba ngawe ngokubhekisele kumayeza enzululwazi. Umyeni wakho nentswele yomoya abeyithandazela. Unonyana apho, nenkathazo yomqolo wakhe, nenkathazo yentliziyo. Unenkwenkwe encinane ayisingathileyo. Loo nkwenkwe encinane inohlobo oluthile lokuthetha othandaza ngakho. Kwakunjalo, phakamisa isandla sakho. Uyena mkhulu lowo kuni nalowo usehlabathini. Ngentliziyweni yonke? Ngentliziyweni yonke?
Now let's bow our heads.
Ngoku masithobe iintloko zethu. Ngoku ungene wanqumla kwesi sakhiwo uniqondakalelisele ukuba yena unguThixo. Uyena mkhulu lowo kuni kunalowo usehlabathini. Uyinkosi uThixo. Ngoku lowo kuni mayibe nguye onokuthetha koko wena yithi entliziyweni yakho khona ngoku ukuba unako ngentliziyo yakho yonke ukukholwa, isifo ebesisemzimbeni wam simkile. Yabona, andisabambekanga, andisenasifo. Lowo kum nguyena mkhulu kunalowo usemzimbeni wam. Lowo usentliziyweni yam nguyena mkhulu kunalowo usenyameni yam. Ngoko ke lowo usentliziyweni yam wadala amazulu nomhlaba. Inyama yam ibingcolisiwe nguSatana. kwaye mna ndiyitempile yomoya oyingcwele ukuba uhlale kum. Ngoko ke Satana, ndiyakuyala ukuba ushiye umzimba wam egameni likaYesu Kristu uphuma kum. Yabona, niyakholwa loo nto? Ngoku masithandaze sonke ngendlela yethu, ngoku mntu ngamnye ngoku ndinithandazelayo. Thixo onamandla onke, umdali wamazulu nomhlaba, imbangi yobomi, umtyhili wemfihlelo zentliziyo, wathi wena ilizwi likaThixo libukhali ngaphezu kwamakrele onke antlangothi mbini, lihlaba liqalo leyingcingane zengqondo. Naso isisathu, xa ilizwi lenziwa inyama lazi ukuba babecinga ngantoni na, njengokuba wazibonayo iingcingane zabo. Wayelilizwi kwaye ilizwi lazazi iimfihlelo zeentliziyo zabo. Kwaye elo lizwi liselilizwi elinye. Kwaye ngokuhlwanje silibona lizityhila kuthi emva kwamawaka amabini eminyaka, ngokuba walibhala ephepheni kwaye ulapha elingqinela elibonakalalisa ukuba liyinyaniso. Nazi iitshefu zilele apha, abantu abagulayo bakwiindawo zonke. Ndiyathandaza ukuba umoya oyingcwele omkhulu okhoyo obonakalisa ezi zinto, oxela ezi zinto, ongaze usilele ube koko kukho konke kuphela nangexesha elinye, awunakusilela ngokuba unguThixo. Makathi yena athambise ezi tshefu ngobukho bakhe, aphilise wonke umntu ogulayo eziya kubekwa phezu kwakhe. Aze uThixo onokuphila emva kwamawaka amabini eminyaka abe nokuzibumbela kwintliziyo yomoni owahlangulwa ngobabalo nokholo, onokuthetha amazwi angawakhe ngemilebe yomntu akukhangele kusenzeka kanye oko wakuthembisayo. Nkosi Thixo, ndiyakucela ukuba ube nenceba kuthi yanga yonke indoda nomfazi obehleli ekho onalo naluphina uhlobo lwesigulo nenkxwaleko. Kwaye njengokuba uMoses waziphosa ethubeni ngenxa yabantu, ngokuhlwanje ndibeka intliziyo yam phambi kwakho, Nkosi. Kwaye ngalo lonke ukholwa endinalo olukuwe ondinika lona, ndilunika bona. Njengokuba uPetros wathi kwisango elibizwa ngokuba lihle, oko ndinako ndikunika kona, egameni likaYesu Kristu waseNazarete phakama uhambe. Yaze indoda yaqhwalela ityhafile okwemizuzwana embalwa, kodwa bakuba beyibambile amaqatha ayo amkela amandla. Yaze yaya kungena endlwini kaThixo igxhuma idumisa isikelela uThixo. Wena nguwe izolo namhla nangona phakade. Kwaye abapostile bakhe bathi oko ndinako ndikunika kona yayilukholo. Kwaye ndithi oko ndinako ndikunika abawaphulaphula. Egameni likaYesu Kristu waseNazarete kumangale ukugula kwakho, kuba nguyena mkhulu lowo kuwe kunomtyholo ozama ukuthabatha ubomi bakho. Ningabantwana bakaThixo, ningabahlanguliweyo. Ndiyambyala loo Satana ukuba amashiyeke aba bantu. Wanga uThixo wasibuyisa umva isitshingitshane ngalaa mini? UThixo wenza imimoya namaza ukuba ipheze. Wanga yena ngabonelela ukuba sonke isifo sisuswe kwaba bantu. Amandla kaKristu enziwa abonakalaliswe ebomini babo ngale yure. Wanga wonke umoni angaguquka. Wanga wonke umntu ongekho kufutshane kuwe angalungisa kanye ngale yure. Wanga kunganjalo egameni likaYesu Kristu. Mna njengomalusi wenu, umzalwana wenu, ngalo lonke ukholwa ndinalo, ndimcele uThixo uba alubeke kuni. Ndiyakholwa ukuba ndiyakwamkela oko ndikucelileyo. Ngoku uba niyakukholwa kuloo nto kunye nam, ngolo kholo ndinalo ndiyaninika oko ukwenzela le yure. Ke ngoku egameni likaYesu Kristu, nyana kaThixo, umangale ukubambeka kwakho, ugula kwakho, uze uthi kuko unyanzelekile ukuba uhambe. Uba ninalo ukholo lwenu ludibene nokholo lwam namandla kaYesu Kristu obukho bakhe obukwiindawo zoye ngamaxesha onke bulapha ukuza kungqinela nokuqondakalisa yena ukuba ulapha uya kunenza niphile ngeli xesha. Uyakholwa iloo nto, Nkosazana, wena unqenqe kule bhedana yesigulana? Nangona izihlunu zakho zingalolo hlobo balubizayo ukuqina kwemithambo nezinto ezinjalo, unganako ukuhamba ukuba uya kuzama. Yima ngenyawo egameni likaYesu Kristu, mncede liphaya nahambo ehamba. Anikholwa? Ninonke imani ngenyawo ukuba niyakholwa, kholwani koko. Amaqatha akhe omelezekile. Ngoku masiphakamise izandla zethu simnike udumo. Yehova umkhulu Thixo egameni kaYesu Kristu sizinikela kuwe ukuze siphiliswe. Amen.